wasiaga botu benzuma atuyeme anine buyo kumupairo utinamu la gonze.
Our Heavenly Father, we have assembled again.
Tata wesu wabu julu twabunga na alwo mkuswanga na ogu setegene sunu masigu mumulimu wa mwami elu wakashomzi ya kutikufunga kutu obu ngana antomwe mbulibu njibu vilo na botatwe wesu ikuti uyoba aga tigesu elu inga twabaga nzamweni ikuti mpoli ano kambo twabunga na musinari agwe elu twagomba tata kuti kuti ulasiga sunu masigu kuna matula eji na matuvio ujabili ulindiswe elu mbuli i sigu ya bila wagamba inga wayanda igulanda kuindirira istirizyo jajimu elyo ogo nkogu yanda wesu mwami inkulanga vyo tu vyo kuindirira akubona ejo jibikidwe unembo elyo togomba kutigabele oyo waga jaipa abore aga tigesu aguna maturaji na matizyo akuyubunu na kulindiswe zintu nzotu bulite igubona kulibamu awa mwami abo batana injira oruswana nurupati uli Kristo twagomba sunumasi uti bayobamba muzeso o utamani uzu zigwamu ya usalala iuti nanguli umujisidwe tata twagomba uti uyaponya uli tutambara tunji tubikidwe awa tuwebika imanza mujibarushyo jaja baibere ya musali Paulo ogo kubaga kwisi ya tutamba atusira iguzwa umubiri wagwe niyo ya mibi ya gazwa gubantu alimi baga ponesegwa tulabona guswena wagubora wa mwami tulize kuti jendi ya swena monsi hezi ntu jabwe taalwo kumbungano umane iwinda nyaga iriju na mianda irifuga lino toromba tata kuti uyopazi ntu hezi zo toromba uyumia mlanda wago alimi ukwasia ibaranda wago varigonsa mwami alimi igapati isuwebo notubungene oguno sunumasigu utegwa tugonje kutambula ijwi twalomba muzinaria Jesu amen. Masimpe nchibo tukujogera munganda ya mwami arubo sunumasigu yendezi kutibunji wanu mulihwi nda ndausa umagana jejo peregwina majiri jonse buyo cho tukonzia kujita cho tujesee mungano buyo mburi ikuingizia ogo kutukonzia ikuingizia nyanda yotatwe na yone nyanda yotatwe na mianda yone imbi mugati pere umusu wangano musaresari munzira e yalo yalo ibgeza ibu ngapati maningi anini ino o ndijisibu yo chindi jibo tulogo kukaira kukia ez na matizyo na shuma nyonse mula jita anyebo niri masimpe mula jita utina jamba mbubonya ulindi nye mburi mbo jamba ulindi me niri masimpe ndijisiji ndi jibo tulogo ero ndijisi nienda iwita musimbi wangu iwamana iuswanga elio mbuzwa iwagwe waguziabwa wakwanya miaga ili kumi haumi ya uomena seara mwana wangu musimbi elio utawela mpao mbuzwa wazona njo wita umbi kambo mbuzwa waguziabwa kwa beki ilo lino sunumasugu tulangalanga eji jina matizyo javiri elio kusinamatizyo zione zitanzi kulibasi kutanta imbizi kone elio ndamwambi sunu jitu jimwi jajitigarubo elio ndi jimwi jintu ejo ndi nka kuyogweza marembo aga indi ayo ngega jisi ayo ngegali igwanana jini jaga inda abukara uyo alia elio na yeya nda jita ijibo tulogo ejo chega gonzi elio ibare mbi ibanji azintu elio ndaga yeya njobala anini agulingula agubona jeji ajejo elu jintu jitanzi nyomulisi jitu jimwi chaswangu jitiga alimi jira ndene kumanini na jibora kuyo mugande kao ndaliwe mpera impeso ya kubinda kutaliga igulemba ya kufamba na mburi mbwe gonzia ujindi narigo oo chitu jimwi kuyo jajitiga utandira ijisela jahora ya inda ndali wambira imwesu batu serumuga mamiti mashonto kuyo ainda jitu jimwi kuyo nyobo mulisi nyomulisi ulizi ntu zingi jajitiga togonji kuyo kuziamba ura nyomulisi pere jitu jimwi kuyo jaswa kujitiga jandikuwa siya maningi ndi chisimwe nzuma awa abusena bumwi mubuyage mubwini nyonse muli benzuma oyu oyu mugesu mugesu live waro mugesu muyandisi asijigoro wini warugwaro mwive muna baptist uji simu ya usalala ero aloi ndambi deji ugurumba izi ogu na jamba kuyo eji nkambo ndajishoma ndiye kuti ngumwi obasijigoro uji si rusbo gabotu logo oyu ngwezi antomwe aziono ziesu ilu aswa kundele mbela ikakwaro awa wakatumina omwe ulipiri ulipiri takwanzia ujiwamba ulindime yo ndiye ya tenagabala konse pere nindamba ejo tamba awa ilu kutina ndagabala ibuyo mwesu leo ikutina nkoli ndagabala buyo ikutandela nyezi ili jisambomwe ya inda Zerika simpe, wagamba, mwesbeo, zerika simpe, pere ndashoma kuti, polika, wagali sijigoro, wa musarari Johani, ulirureme, mwaga beti. Ndiye kuti Irenaeus wagali sijigoro, wa polika, ulirureme, inchoveni, Irenaeus wagati, Yesu, yobweda, jendi, jizo, jama manino, jisaridwe, jamubiri wa Kristo, jagunji. Oyo wagali Irenaeus iutandira miaga iri myanda yone ku winde rufu lwa Kristo wagati jindi obukalo wa mamanino wagunjira ino ogo wagali mu ikanso ya Prinesia nyebo nobatobezi babara wiya rugwaro wiya ndamba wiya makani agali a Bible mulaji jana mukutanaba mu kanso ya Prinesia eru ndiye kuti ndi buku tanze na buku lyabiri muyo muyo jana ero lino wakajibona nyaga yainda ti wakati guli wa mamani umwi usaridu oyo usaridu ibantu baya kuti ikusala nchitu yemwi ejo ibuyo ejo buyo nchitu yemwi yaga pangwa awa jali oma ogo kumwi wanji isyo yaji maningi nzotu jisi ikusala awita ili wababo Irenaeus masimpe basi igoro ibeni ibarukwaro yonse bagashoma mugusara ili wababo Irenaeus wagali umwi bangero babukaro wambungano mburi mbotwagaga mburi mbotwagaya tulashoma mwini lino onse agali masese aliwano onse ya nchobeni basi sidwe monya omu muzinamatizyo ezi nyomwabona elio zierede kuyugununwa mbusu wa wama manino wabo mwabaga tariga iwenda apawo alimi Irenaeus amatini rongi wambi mjendi alimi wakaselemuga mbukalo wama manino elio lino tulashoma lino yuti imwami uyotulongezia mbusulega wesu sunumasu lino wakali inamatizyo jitanzi nagaji watuluwa nchobeni inamatizyo jitanzi zirongezio ziaga unka anchijo ulindini Ere lino, tandiyandi kumujata kwa jindi jilamfu. Pele nyo mwabona, ndiyo unka ibuyo alubo, kumasigu mashonto, harimu ee jamana. Ilo tuwele devu yo kubanga, kukaziga moyo, anini. Pele yo ndarumba, ndabona mugesu Junior Jackson ikai mbi alia, nda. Ere yo ndaye ya kuti ndabona mugesu Radio, ikai ndiga nini ikai nda. Awa abu senabumui, ayo baloba kwesu, ayo mamungano esu abu sili, ayo alegela. Abamui, kwa jiru mba chobeni, ilu ndabona mwesu hupa, ndashoma gai mfui, mbali ya bulambu alia, uzwa uyotika mbungano oguya. Ayo, ularumba nchobeni, uverega antomwe iwanugonse, mwuri jeji. Lino, mangolezi ainda, mwuri, motu alionse, mwuriisha, zinamatizyo. Tulajisha inzira, njionya, Nyo mjita, makaro ambungano. Ero jindi tuwa manizia kuhisha ibu karo wambungano, jindi jainda, nindaga duroa awa, jigamba ugiro, board, mbangae bae, jaga jitiga. Wakasari kwa eni ansi, gajogena konya kuburambo, mumuni, kakuduwa, mwini, konya alia, abulambo, kumbere liyo sutoonse, angero wangwami wakaima, konya awa, kumbere, yabantu. Iwari mianda minji. Iyo lino walo ujitai. Ntujimwe ijeni. Jinda kukambia. Lino. Ajalo. Iyo abobo. tulangira buyo zinthu ziphati teruzipe ngabotherwa kulindira ibuyo obo tulangizi buphati ikutha ziba ibuyo ejo yoyitika yithobera nyomulisi ikulindira buyobuyo lino oboleza mbali mulemu kulindiswe mbali mubothulogo kulamulumbaka phati lino kamphango pawani athu ndachibala ikuwanga kupha intalisyonini iliyo mphawo kulabweza ikamphango ka 3 aka 4 ikachinamatiziyo chapiri iliyo mphawo kamphango ka 5 a 6 twa chinamatiziyo chatatu elyo ika 7 a 8 mpha tumphango thobiro kuli sikuthandambizi umwi elyo ino ndiyenda kuti mubone injira akakalombwana ambizi a isiyasiya ndiza cheji yasika chizimana na ibuyo kujintcha mbuli Mboje seruga, ilo mpawa ejo jina matisho, jipati jama manino, yede kuchurwa, utinale sawayanda, masiku umusondo, mtobela, jaguti jendi, jaga jitiga, wagali buyo, jintu uluzutu, jaga jitiga, wagali ilu umuno, ujuru, wajisera jawora, leza, otu kwasya, lino, njoba daga mpango, gathri, lino, ilo jindi naga chula jina matisho javiri, ndaga mkwa mnyama wabiri, gamba kuti, bora wone, ilo mpawa, wagaunka imbizi, Imbi, gampango gafo, yagari kusubira alimwi inguzu zikapegwa ulingwe oyu, wakakede ali mchijo, kukukusha lumuno iguswa anyu, ikutegwa bajane umwi aumwi, kutiberele kujana umwi aumwi, alimwi wakapegwa kulingwe icheba pati. Lino, jintu jama sesega lino, jindi imunyama naga ambira Johani, kubora buyo akubona, ilio taga bona obo moja kabedi. Wakabona byo yiminisyo walimu eyo yiminisyo igamboje wakati bora bona pere wakabona yiminisyo kuti wakali kujipa mujikosi yanyo kumbungano munzira eyo njoba yo jirangira ikusigira jigasige kubukaro kwa mamalino ilio mpao jina matizyo jio churwa lino wonsa wangisha eyo lino mwabona zina matizyo siyo churwa ilio saa tamukomene Ikupona mubuswa obuno, ja, ikubona, ikutalibiyo bo, benzuma, pere, yonse, iwe ya lino, jifumo musondo, mwainda, ogoji ntuja yonse, kajaga, simpa, buba uba, mwabona? Juba uba, jibombe, jirajitiga munzira eyo bantu, njoba indira nchobeni, akutaziba, agwalo, jajitiga.
And remember, we are looking for the coming of the Lord anytime.
Elu amu yeye, tulangira kubora igwa mwami, ufunga ijindi, elu jindi twa, nagamba gambo, ikuti mebu antera uwempa, kuyoba munzira njionya. Uyoji tiga, wamana, alimitawe umwi, uyozi baji ntuja tizia nkugo, jobora ibuyo mburi, bobo, mwabona elu ganji, ikusumana na ibuyo, ikuchogera ibuinda mupaibi, akulanga inzira, mboji tiga bobo, mwabona, akwana mburi jintu ujipati, mburi imwami jesu, Mwabora, kunyina uzi ijintu uja tigizanchijo, baga ya kutuoyu, wamiyeyo nyenzu, mtu umwi, imambo ngana agati, sikuindiri ziabuyo, tu, ulinyo ngenerogo, gati walo, musondosi, tulize kuti, ulisondogede, musondosi jamba, unyongene, tulize kutu ujisi, diabolosi, kabela, yega, usondola, elio usola, ikutuisya, na, igaguli wakazi ya liwa, imunzila ya muso, tu, wakazi ya liwa mubamu, ikusola kuisya bantu, Mbolindi swe, wapa izi, abamibabu, tempere, ma, elio legali tusi, ulimbabo, jindi Johani inagasiga, wakabandigwa, jindi jamakalo iguzwa, uli saya usigila, ulimaragi, eyo mianda ili magumi, aibiri, na mnyaga, ya mianda ili jiroba, akumi aibiri, babonwa, abasinsimi, gasiga, ose bagari mulangila, usiga, ujirangila kufungwa jindi, perenzila mba gasiga, Wagamba uga agujita mulimu uwawe Aguinka mubolemu Alemu ini baba apostolo Tibaga jizi Kambo baga mubuzia Bagati lino Ikutina mwana wa mtu Yagu Jerusalema Yonsu zuntu ezi Uyoturwa Gati kambo ziru kwa wamba kuti Eliasi uyobora kusanguna Yesu wagati Wagasiga gale nkabela Timu waga jizi Elio Wagajita nchobeni ejo rukwaro Choro gamba ikuti uyojita Elio baga mujitila Mubonya wakakale mbedwe, mwabona, elio tiwaka gonja, uji mwisya, wakati, wakali Johani, elio mpao, mwabona, ba, baga sinsimuga, ulinchijo, Ero jindi ya wano mama nino kuinde zintu zionsi ya yaga jita zitondezi ezo ziaga ba tondezi alimi ya wano laga ita ibutu ngoni umui wano ugonze iwundi pa mulandu wajibi utashoma ibutu na zeiga jita nchobeni ero rukwaro choro gamba ibutu mulimu wangu kuyojitu jindi nagu siga anyiga hao amuni tondezi hao pega bisya mwabona paonjo njo mtondezi obo mwomwe leguba alimi atubone na mwraji shoma na pe mwabona naga chogela nchobeni aguti mwagele te iwundi shoma jindi nega siga keba kajijita mwabona abobo mwagalisi igabotu winda ulianga ulingwe alijejo kere wakati nguni wan ugonja unitamigizia ya utashoma mwabona sena sejita nchobeni mburi Moja gere de, kero ni baba haba apostolo, wenda antomwe, lagarewa, tulizi inzira ima kwaro, waenda, haoku malegero, mama lino, agati, lino tuwashoma, tuwashoma kutita kwe mtu, were de, kugwambira, tambo ulizi zintu hionse, lino, ninda ganda choveni iguwa na ibusu wawe, were kuti, wakabalanga aguti, saa, mwashoma lino, malegero, wasia, lindinye, Tiwa gere deguba, ndiza mane ujindi ejo. Nyomwabona, edoreza, ulaberega zintu zionse gabotuboyo. Nyomolisi, da, ndamu yanda kambo kajejo. Peri no tuye yazi ya ugomena iwe surino, kambo, ndamba ura, alijeji. Takugonjila, musinamatizio ejo pe. Edo lino, amyeye, nijena kumizio sinji ya mipairo ya barwasi. Edo ndipairila, jonse jindi, unkumbisio, haimi. Nje jana, atutambala, asintu, utina, kwa manisia, ezo zinamatisho, iusiga ujinamatisho, jama malini, useni musondo tu, utina wabaru ya ndo, kwa mami, tuyanda, kuyoba oyo, usuangana, wakupoyo, wajianza jaga indi, ijibotu oguno, nyomulisi, ogo, otola uyo, jifumo jonsi, kugombera barwazi. Elio ndi, nilima simpe igapati uti, uyoba musuangano ugambia, wakuponya, mwagona. Nijisiguli mkwa gulibo, nyo mwagona, ili abobo igutari ugambia. Pele ndisa inga, waba ugambia, amin, ulibamwi, mwagona. Elio nche pandura. Lino, oboruzi agwalesa, mburu ulibu pati, uyobono na magani agwe asizibi. Muguzwa obono, lino, tonse tulashoma iguti, tupona, muguzwa kwa mamani, tulashoma obo. Ejo amu yei, magani asisi, agere deguyo bununwa, mubuzu wa mamani. Ejo mbobu ti mboi bununa ichwi yawe, magani awe asisi kwe, ibaibiri gamba, saamu ya ndagubala au, aga jamba, atujure akubona inzira, mboi bununa magani awe asisi kwe. Ino, ndiandagu ti mubale Amos, amu jure kubugu ya Amos, kabela, ndiandagu ti mubale, mjipati ya 3, ya Amos, aga mpangu ka 7, ya, Ndabaraga mpango ka 6 ambebo. Sena mwembo ulalira mumunzi kabera bantu kabatayowi. Sena kuyoba ibubi mumunzi kabera mwami tabujita. Ninchobeni mwami tagajiti yintu pere. Yoyu bununa magani agwe asisibi kubaranda bagwe basisimi. Lino mumasuba amamanino tuli wa wamba umbere ulindiswe uteti uyobuga ii imusisimi. Lino tulizi uti kwa gaji simi chobo yonsi. Lino ndawisya umane igulanga yonsi sunumasimu. Liganana oguno basi jikoro hoba kede karimindi ndianda uti mundi wisi. Elio muna wisya matepu aya akumba inyiga. Mwabona ikutandirabu yo inyiga yonsi. Ero ndi andaguti muta kuligonsi kuyeya kuti ndi sola ibunjikia imushobo omwi wa igagamu bangu zozu igangubo ya Elia na sigobera. Elio zionse zintu ezo wakarizi zinji kere nyomulizi zionse zintu ezo zisolorabu yo jintojeni ezo jere debusiga kugule siabantu saa mwakarizi kuti tuwakajisi ibasoli babeji nagabuga kamesia babeji Kristo gatanabora. Sati, mwenye wabuzwa obo, mwenye singuzu, kamarieli, jini, imubuzo, niwagale tuwa kujatizi, igumwa, iwagantu aba, abamu ibambi, wakati, amubalege balike, igutina mbareza, ba, mwiyori jana igurwa naleza, pere kutina, tajirija leza, balisa mtu, tagabuga, jarino, akugweza nyanda yone, mungkanda, abumu yombi, tulejisi, zintu eho, ino jagali jinsi, yonse, zisoro reaji ntu yeni, jindi, Jabora. Lino mwana satani ulagosya ejo amulangirire ibujenjezi wamulombwana oyu ngotwamba olaguja tikizya awa satani ogo ngotu muhungurura ponya awa umusamununa ibuyo kumaninina winda umagwaro akumulegera ikubona ikuti nguni ejo nchejintu ejo jerete kujitwa ili mulayeya yasori kunjira akuba muna komunisti satani tayiti ngosikulwa na Kristo ngosiyanyeka pati yakuti Yesu wakati uyojenga mbabonya basale eyo membabo ibasisidwe muzinamatijo ejo balama sina apoku kuzika kumalengelo anyika walo mulongwana muyenjezu ilo jendi abona eji jintu gajisika gajisika kulibonya pao ulagusia zintu jionsi njia kwa njia ogwe ujinyonganya gajitana siga ogwe sena mkalizu kuti uyoba iba Kristo babechi bayobuga umasuwa kwa manino, jede kutobela, wakumana vyo eji, ikwamana imurumbe o imupati, oyo, mwesu, oyu, mwayo, kanana, oyo, uyo bora nchobeni, unanigwa, mumuya wa eria, konya vyo, elio, bayo muimpia, bamwi babo, bayo ya kuti, ngumesia, ele, uyo amba, ya kusinizia kuti, pepe, pambo, jede kubora, mbri Johane, mbujindi ya John Mbabatisi, jindi naga yutuga ogia, ugamba uga, laga chigulingwe, saa toli mesia, saa toli ngwe, wakati, tendiringwe, tere ligwa angurwa mabusu agwe, tere nda, mubizia amanzi, tere uyobizia amuya usalala, tere Johane wakari gama simpe ikuti, wakari anjiga, wakati, uliaga chiganu, amui elino, tere taga musi ikusigira, naga muna jitunde, yaga serugira, aringwe. Kaoji ndi nagabon oyu mumuni kauseruga Agu tandabala mbole inziba Agu kara aringwe Wakati ngoyo mbabete Ngongwe Pele Johane wakari omwe biyo Waka ubona Nyomulisi Johane wakari omwe biyo Iwaka mkwa ijwi Bonso babo bakariko Agwe omwe wakari mkwa Pele paoji ndi mulanda wini Waka simpe abora Aguli kusienisha gonsi Kulingwe Takunyonganya mizezo Yabantu Satan ulajita ejo Elio, abo, iwata wongi iutwaru, jiruleme, ujibi, balebu anchobeni, eleba sare, tabagajiti, baiberi gati, na wongi, igu jangaba sare. Elio lino, kakutanda wakuyo, mbora kwa Kristo, baiberi gati, uyobu gaba Kristo babiji, alimi, bayo tamina kwa Kristo, alimi, bayo amba, amwane, bantuba amba kuti, ulimulugura, mutaji shwami, amwane, ulimugampetu, mutaji shwami. Kama mbole suba mbole mwega ikuswa kuchwe kuya kumbo kukonya ikuora kwa mwana amontu mboku yoba mwabona iye uyo uyo yori mwonya alimu jioba jintu janyika mbo isurwa iyo lino jioba ejo lino mwini jindi baku chana kuchi jintu jimwe jajitika nyo mwabona kaoba yo lino amuyei ejo jitika kukonya vyo kwa kumana ikuya kumunzi kwa mbungano kwa kuinda kukwempwa Ino kuyoba, kuliko zianisha kwa bubechi, jindi johonsi, alimi tatuganzi, kuswangana, mwole jiri johonsi, jiribo, pepe mnene. Ilu ndashoma jindi mtu abola, oyu umwi, wakamba ikubora kunembo, nijitonde ziabuyo kuinda kumagwaro, kuti mtu uyaba musisimi, yoji tancho yo, yeji ujibunu ziojareza, kamboleza, ichu ili ya mami, libora kwa sisimi bagwe, mbombo wanchobeni. Ejo elio lesa tagonji igu jincha Mnyebu mabona igu tina wakajisi ijianza Jibo tumaningi ingana kajiberesia Hele walo ujisi wakasala ijianza Jinda iguota umatalijiro Mbulibu yo naga gonja igu sala isuba kugamba uka magani mabotu Naga gonja igu sala mwezi Naga gonja igu sala muo Hele wakasala mtu Elio taga sala imagamu Iwagame Mwabona, ilu taguba sinzimia wapati bobiro anjiga ujindi jomwe, mwabona. Aume imutu landen, jisi ibu pange landen, utinalisa wagonzia ikuba amutu omwe kugonsi, pagaba ago. Mwonya mchanzali ya kwe, wagonzia ujita elu chayanda, wede kwa aume rusu. Mwazwa Anoa, mazwa Elia, mazwa Musa, ivanji bagabuga, mjindi ya Musa, mwurizi inzira, mwabaga jita alimwe, Baganda ikuti, kuri omwe ibyo usalala, munkamu, alimi, datani, alimi akora, ilolesa wakati, kuri andani abuyo, na julanyiga, kabela, ilabamena. Nyomogona, ilu abobo, ilu mpao bantu, bagatalia, utongoga, wakati, na buyo, ndakusia ibuyo, jintu yonse, ilu goyo Musa, wakatuala kusina kwa Kristo, hao, Pogawala, mwagwe, agwamba, utaje yiti mwami, mwabona, ilu mwini wa, nagamana, mwansira Musa, ujitajeji, agasia uli Musa kabera, wagali, ulile mega, mwili Kristo, mwujindi eju, wagali Kristo, mwili Musa, chohyo. Lino, tulimote duelo gosu nukutileza, wali obunu na imwini, ulindiswe, yali undachuma kuti, ibuzu wabu pati, wakali ya kupasuga, igu mwega. Imumoni, gatariga kumwega, bayuni ba paradaisi, gatariga iwimba, mumoyo oba salari, barizi kuti tajiri jindi jiramfu lino, kitujimwe joji tiga, jere deguba abuya. Abongo kutina, tajiti kiri yonse, lino loonse lukwaro, tulinani gitwe, imagwaro ere de igwa, ibini jagumanini. Tawensila, jaguje nguruga, tao peimpana abe nsuma, mbungana ya gatoriga, nishoma kuti tiri ya galemba amutubio, nishoma kuti ya genze kwa amu ya usalala. Ilo zionze zintu zinini, jaga yungisi kwa, ikuswala uli yungisi ya, tena mwagabon, mkubamba, umi aumi wakatandwa. Ilo ayama kwaro, eni agasimpe, alanjilana, limi alimbi, ikusira tagwe tagwe, ukasyanya mwolimbao, pina ikusena pe, na mnitondesi ikabela, kagulembo, ago, kagonzia. Hako kakonzia, ikulemba igampangu. Noga jea, kakutawe, uli igazia yeni. Na kulemba, kulemba igampangu. Na tobiro, ilio baidele taririgazi yeni. Hali onse, ndagangwa, basi kukasia ibagali. Kabamba obo, pere, nagapa jindi. Uringwe, wajindi jilamfu, konditondesia, kokubede. Kabukope, kukambobyo kamisesu, yabuntu inyongene, lesa, tanyongene, ulezi ejo nchajita, ulezi. Amulange, ikutinaoleza uyobe tega njiga, kuberesia imbungano, mburi mbungano ya katolika, mboi jamba, ya, hao, ni mbungano nzi e, amulange buyo, umambungano, nge tujisi, tujisi mianda ilifuga, ajituji mwi, tubunga, tuandeni, tumambungano. Dino nzira, umwe uisia nzira e, aombi uisia eyo, ino ndunyongano, hao umwe ujita, ibuyo, jiri yonse, nchayanda, ulazuma neguba, bob, leza wele deguba, jeresio, jimwi, alimu eyo, ndi chiriagwe. Kila nana kutari uharira uliga toliga lino kambo protestant nimbibuyo ayalo pere uga nana amupaisi wakati babranam wakati leza ulimu mgano yagwe lagati munene leza ulimu chiri yagwe eyo waro ndichwi ee munene wakati ee ulimu imungano tayrubizi lagati tambi bobo pere wakati eki karirubizi. Wakati, ee, tuwakari kuhisha rubizyo, mwanzira eyo, abu mwibombi, ndagati iriri, igati iga indi, mumasu wa matanzi, ndagati sena, mwanazumisi ya ejo, ukuba mbukano, jagatoliga, wakati ee, ndagati nkoguti, ni mnagatoliga, mnagatoliga, wajianza jagari, nila shoma, mwanzira ya jianza jagari, nyebo, kivarumba na sunu, mwakari nyonganya gonsi, alimitagwe, jiri jonsi, murugwaro. Chomu isia. Uwa mbeleze zia abanagasi abantuwa kide. Azionse ezi. Zintu zimbi alimi. Oh ma. Tabari nyama. Elio oh. Kandisi. Zintu yonse. Mabona. Dagati. Gondi jani na jejo. Muru kwaro. Wagati. Tajere deguba omu ya. Ufumbwa utimu ngano. Yamba bobo. Mchejijo. Tajibambi wandano. Rumwe. Zintu. Ejo. Chojamba. Nimbu ngano. Ndagati baibe yagati kufunga uyo yungisia iki yomwe kulindi ryo na kukwisha yomwe jibera jagwe yo gusikwa mpugu ya bumi abobo ndichwi ndisho machwi. Lino alimi tao ikutina Amosi wamba alimi makwaro ambi ainka anjijo ejo ikuti ejo ambu yeji ari yeji tuma ibuyoma sena imaendisi anjijo. Ibuyoma, ibuti, jindi ndanjira, Uganda agu omya, elio elio, obu nanigi, kwanjira, utinanda kwanjia, ikulemba, ejo ncha, jose, zijitiga, inga, ndaba goguno, kwa miezio tatwe, alijimui, jazi namatizio. Aboga kuma abuyo, imasena, abujirega, uyo jintu, jinga jaboniga, utasiga ibantu, pere neguba, ibutari igunji, wakuba nyonganya, terebu yo, utegwa, ibushoma, inga, ya, simia ijintu, nyomorisi, ejo nchendi pandurura. Lino amurangire ejo lino iguti, leza tajite ijintu, wamba Amosi, igusigira rutanzi wajubununa, ubaranda bagwe basi nsimi. Ejo mpao, twabona, ejo, chajita, ulede kuti utandila ikujita jintu yimwi ejo chayivunu nalino leza utandila kwenda ajilao murubeta ndashoma utandila kujita jintu yimwi elio jintu yomwe alubo chobeni jilarungurula tulimu masu bagu mamanino tulimu mamanino abu karo mbu karo bambungano yara udigea lino kuzintu ezi jagede kuyukununua ibiyo kubuzu bagu mamanino binamu yeye buyo eji lino atusole buyo buyo usagana muli yeji chotu sioma iutimu ya usala tonga wayanda iuti tuhibe linamu yeye kagwejede kuyubununua leza takajiti jintu pe usigila utanzi wajubununa kubaranda bagwe basisimi ero walo gatana ikujita jiri jonsi wajubununa ero jindi ajubununa inga mwaibaruga jeji jitu jimwe murwendo irwajo wawona jiri mkuyubununua ero ezi ntu zotuamba ula chegele de kuyubununua kubusu babu wa mamanino kakutanaba mwembo wa mamanino mamanino a morombe wabukaro wambungano ya mamanino mbombubo ikutinamu ya ndakubala ejo lino inga mwachula nyebo ndakamutondekera kuyo masiku ainda zindi sio tatwe jiyobuno sio 10:1-7 wabona elyo kumasuba akuli cha murumbe wange wajiroba maseseka aleza ayoyubununwa akumanisikwa ere kuli chintu chomwe ibiyo yishede jindi elipuku linamatikidwe linamatizyo zili jiroba yachulwa awo maseseke onse aleza ba pakakwentawusya kuli nchicho mumnyaga ero kuyenderana wolugwalo kawo takuwenzera yakujimvwisya kusikira ibusuba obuno khambo yalisisidwe twakabona jiminisyo mmoja katondezegwa ujiminisyo phere tijakawunzya kuyubununwa ikaboto kusikira kubusuba kwa mamanino mwawona lino mphawo phere dekubako ku jindi ja mamanino lino amwibaluke mutha alimi muthalube lino ikuti tajiti jintu kusikira wajiyobununa elyo mutharubi akwalo ikuti ulajita munzira inguvauva yakuti ivasongo avasimanu varajimpya lino kuti namwe anda ikuyengera jejo ngu Matayo 11:25-26 elyo amwibaruke tajiti jintu mane wajiyobununa elyo ulajiyobununa munzira eyo yakuti ivanthu ivajenjete vaide valajimpya amuyeye bwali busongo obo inyiga mboyakaenda mujibaga jajwi jindi ijibe jitanzi nijakajita chojakajita mutharubi ejo lino o nzira mbothoyerere kuba barumbide wiye yajejo lino amulange buyo zinthu zijitika amulange zinthu yakatwambira amulange omula mujikombero eji nyobono banthu bakomesegwa okono lino njolomba mate ikusumana na kujitepinga pere amulange ndiyo ambapoyo jeji kubanthu bachikombero nyebo nomukali kokuno ndalayira omwe wanu musina yomwami jesu utasola ikuvika munwe wako ajinthu yomwe yamyanda yazinthu yakahambwa yazithanachitika akwamba kuti tizi yakachitika ndayambe chinthu chomwe ejo achipombiri okwya kufumbwa kwachakapete ejo nchakasola ikwamba imwi yathakali mbuponya jakulondoka munzira eyo kuti za mizeso ya munthu inga yapapopo phephe nchohiyo jindi nakaliponya kunselero okwya amulonga myaka ili 30 yakainda mukaanda kanini oyo upahora mujimo jamumuni nyobo nopakaindi munaipaluka kuti yakamwambira kuzita kukupa mulombe munini ero cwi amumuni oyo ero manthu pakaeya ikuti kupanga nkunyongana buyo kunini mumutwe mukwini nekaeya chinthu chiyonya anthera munthu umwe wakajamba phere lino thoyerete kulipusya kujatikisya nchicho lino elyo mbungano taipusi kuzita 1933 kunsereru ya mulonga kusuwa obuya oko phekali kubvisya ipanthu pali myanda ndaye omulombe mara wakandaambira wakati uya kunserero uyoni abantu abo pere jomara monene kunserero awa ndiye kuti uri fidelino ndiye kuti wakajaikwa okuya mwanakasi umwe wakamuthuvula perewa wakandibuzya uya kunserero uyoni abantu abona ndakahamba pepe munene ndiye kukubvizya musina rya mwami jesu wesu iri wakali mwanakasi wakali ikunkha anthu omwe munkhamo wakaambira mwanakasi umbi wakati wakaamba ikambo inthu yemwe kuchatizya inchicho wakati inga tekaka ikunikwa ngati eyo njilikapothu tandikuemakani ndakati pojokera kukempwe toyerere kubizikwa musina rya jesu khristu mwabona eyi tayiri chinthu yakusovanya aloma kani makothu a khristu ayi vononwa iwinda wakuthumwa yetwi mbuyo lino mchina wamba mufuba abuyanga inga wajivika akusena kumwe ibombi pere yeye yakasomeze kwa muthu ikuti jiyochitika alimi mbubonya buyo mojiyoba elyo ncheciwe pawakunselero okuya busuba obo indi ndinakayi nkweyi kumulonga ili angelo wa mwami oyo nkweyi kamwambira ikuti jakali ikuwoneka mbuleyi inyenyesi na chinthu chimwe kulale pawo yakasukena munsi kumwambira insira imomoni wa emaroti mbuwakali ikuwoneka ilyo ngoyo wakasika ponya kunselero ya mulonga pekali kupizya jindi basimakwepo anselero awa mudolopho pakati ino yakali kwamba anse ejo ndakati ejo tachiri ijangu ejo jakali chanu ndashoma mwakona ejo jakali jakahambo ikanu kuteleza wachitha yejo ikumusipya kuti mwambira ibwini mukuba imwana imulombe mbuli alimwi kuthandira miyaka ili makumi opiro omwe wakukomena ni va ivakachishoma ejo niwo mwabona kambo tajereri mwana eyo mpawo ndakali kuyeya mukeso robasoni okuno umwi wabashomesi ibeso namubona awa mamini timashonto ainda wakali iundaambira ndikuzwa kumwi kuchatikizya ikuba mu houston ndiyende chifoto ndijakatholwa okuya ejo chomubona iyo ndakali akupusyanya oko ndakathalika ikwamba chinthu chimwe kuchatikizya inchicho busiku bomwe mukasoroyi wakali kuyo amwarumi omwe umbi wakali munthu alike munkhamo oyo wakachisi rekoda yakali imwe yayo yamarekoda yamawaya apophange bwakaindi ndabona mukeso robertson lino amukanthu wakwe apopo alimwe eji muka robertson wakalichisidwe mukasoroyi wakali siyazibwene elyo maulu akwe akazaphawo elyo bakamulasika muli ufide wakali siluthwe mu mumphi elyo german eteiti akauma mothokala oyo wamphi wakali awo akujaya ibiyo mwarumi amusaphawula bakamulasika muli ufide iwachindichira mfu elyo pakati takendi phe amwa maulu akayaswa ipo pyapi nsinga mulingawo azinthu ma mulakonzya kundiinda kwenda pero ino jakali chinzi wakali chinthu chimwe chakapona khapela wakaunkha boston elyo wakali ikundaambira makani amukanthu wakwe elo walowujisi waya kuyochipamba athe elo kusangana kwa mana okuno kuyochirisya kuli ndinywe nyonse ndashoma elyo athe eyo yakaindi yamawaya kujisi misangano yangu iyipambidwe mu houston elyo mphawo mukanthu wakwe wakati lijisi alya alimwi tayakachipona ikusikira ikusupa pumbi wakali wakawusa ikaphati wakali chisidwe alimwi wakali kuyanda ikunjira mundando wa miphayiro ipakandizi alimwi tekapapwene mubumi bwangu apopo wakali khedei mphulungwitho ikusupa opo yasondera yakuyowa ikaphati nyamulisi akunyongana alimwi ikalombozya ikuti kakonja kujana ikhadi ya miphayiro ikuti ikanjira mumundando elyo yakachithika ikuba busiku opo wakanjira mumundando na busiku bwakainda na chinthu chimwe ndashoma masiku ngaonya elyo wakanjira mumundando elyo chindi nakathantha chipumbiri muya usalala wakamwambira wakati lino tozikwa kunophe yepo uswa kudolopho lithekwa new urban elyo wakati wakali khede amphulungwidwe sunu yasondela akuphengana konse kuchatikizya ikujana khadi ya miphayiro chejo mbochipete athepo nyaka yainda ilo mphawo kumathaliko amusangano chindi muya usalala ni wakaliko oyo wakali musangano muthanzi wakali ikuba ipoyo abanthu bathandira ikuziulu ziyothathwe pawo pakasika kuziulu tiri lusere Aukutandila zyolo, siri magumi, otatwe. Abawa mpao mu, ujende, negali uganana, umwi wa miswangano, njiona imitanzi, nagati, tanize igambo, hewa mbila jeji, ino, jiri atep, hele, jiri, tuli, eji jioba jimwi, ya ziandisi, ya jindi jangu, ito jimwi joji tiga, ujende, ya miswangano, oyu, oyu, uyo, uwa mupati, wenda, imuntu, umwi, ngwata nabona. Ili wakali kutandela ipo yo masigo alibu sele nafuga ikumi iwuswa ayo indi angelo omami na agalibu nyagumbele yabantu ibatandela kuzulu sili magumi otatwe awusele muga kavira jifoto jaga kopwa chejo mbojibede yonya lino wakapegwa inguzu ya kopi mu Washington isi mulijerenge jinda kukambia jaga sola ikufotorwa munyiga pao nagabandiga nyomulisi wamba kuti jindi jimi kunsi ya kutulu kwa kwamba imuntu wakunigirwa jarufu chejo jihumbyo isia ya jumhule balafu kufuka ino mpao kutala a East Pine na Southern Pine ndashoma mbojibede jindi nindagali ogwe ya mumuswangano wa mamaninu imulino muni ni kakede alia ilo jintu jimwe jaga mwambira weza jifoto ejo ya kufambana jindi negali kukanana umulindu alimu chejo au ndiye kuti jioba a bodi ya kusibia tuwamu ya galigo iwaji hindi jikubwini chejo jihumjo ejo jisia gajirengere la mponya ata ya mulindu iwaga kupa jifoto jimbi waga ambira viomu ya usalala ya gaunka gati yopone sigwa imuami wakuponya ikulengere ya mana alimu chejo mboja gabede elio waga pone sigwa mwabona chejo we mwabona
see it just goes to show that
itondezi yawe kutileza ulizi jindi ya sigati mbojibede tatuzi tumuswiri labu yo lino utula kwenze kusumana na kwa mbaura kere atusulemuge awalino anini buyo akukama eji na matizyo usule utegwa tukonze usanganya eji jimwi anchijo lino kulangalanga ibuyo alimwi wazishonto zi zindi zishonto ijimbi ina matizyo jitanzi tukabona mbuna matua jina matizyo jitanzi satani ujisi i imuntu mugombe mupampu u gambia sena mwagambona oyo sikutanda mbizi ituba waloba wakaerwa iguba iguti wakari i imbunga non tanzi gai yabu ya pere oh ma ejo jaga isi kwa mumiaga pere tijaga kwanzi ya guba amulangirebu yo jindi mamu babo jindi babaswanganya anthu omwe onse mphawo kulanga oko kwajibede mwabona lino alimu tandizi ejo bamwi ibabo babayoba mbuli ikuba hendezi kuti yerede kuwola ibuyo chakulondoka okuya khambo walombwini walombwini eyo yakali mbungano yaziuno ya Rome tobeni abantu bayeye kuti amajuda yakali basukulwa na Kristo baliswegede tobeni iuswa unzira wamamaire ali milio mutasoli iweye kuti amajuda asikulwa na Kristo meso abo akofaziko kubukanze utegwa inga kwaba anzira ya kunjirira ikutupaji ndi ya kwempwa pere sikulwa na Kristo muna masi masimpe ngusikuli kwa zianisya wabweni urwana urwisya lino oyu sibupampu ugambia oo obo mwaba muntu mwaremo alimi mpao kumaregero waba juu noja wami iyo mpao kumane upegwa juu noja wami wakasami kwa imushini yelo rino walo kumane jejo wakakomba mujibaga jareza lino amange atana kusola ikusiga ndianda kumubuzi aji tujimui wakalini oyo yakali jinzi eyo ali Paulo mubate soronika babiri 2-3 gamba kuti muntu nyobora kambonzi oyo muntu chagalanga iwinda mubukalo abujibona wakari musisimuareza masimpe kambonzi waka wakati muya ulamba ulajantangara kuti kuzindi zijarisi bayoswa kurushomo alimi bayoswira iwena nyebo mulisi iwena mbojibede imuya wakwena momungano oyo mupaisi iwena muya wamupaisi ikubereka kwa mataimona upa upa momungano basika inya basikuru sumpora ibosongo nyamwabona basongo bapampo bajisijua jabugombi ngunkabuyo kwamba kuli bana Kristo bede kumukha kumugano ikubaji wajabugombe pere ikubaga yobunosyo ingoso akubereka kwamuya ofutata kuli bali bobo bona lino ambone wakati nkambo oyu ngomushobo wababo bayoyenda ibuswa kunganda kuya kunganda kabera bayosoberera banakasi bafuwafuba eyo tajambi banakasi baswite moya usalala banakasi bafuwafuba abo enze kwa azisusi ziandene zisusi ziandene balabotelwa nchobeni unjira ugantu ugonse kanini abo nkeba gonzia unjira amishobo yandene yatukamu akupona kufumba inzira njoba yanda alimine kwa bobo ulaunka kumbungano kulibabo tubu yo Mbulibamwi, ziziano tugamu, ukena imasusu abo, ulipenta, usama kufumga, nzoba yanda. Neuwa, tuli, tuliwa pende goste, tuliwabo tunchabeni, mbulibamwi. Oh, mirimo yanu, ilamo sibia. Nchabeni ambone, pere wakati, bantu, bamisesu isangide, ujatishia wini. Inabwini ninzi, itwi, ulingu Kristo, ujatishia wini. Oh, mupanga, yebo, nduwe, tulaiko wabanagasi, nduwe, usulaika wabanagasi, yebo ujita, cheji, chejo, hepe munene, tajirika botu, obo, mpubechi, tesulaiki wabanagasi, hepe munene, balo mbajizi bangu, utina mbajizi, pereji ntunche, nduwe niso, waguru ramigwa, utina taruri, waguru ramigwa, taruri uyandisho, utina mborobede, hao, utina uyandisho, waro, uyandisho, wafirio na kutari agapao ngila muambira edu ambweni inga aba jisi ruyandisho runini wafirio umurindu umwe uboneka igabotu pere ruyandisho wagapao chintu jandeni orondu yandisho ruramiga chintu na kuswana eresa ikutala igumwe botukonja igupona ya butamani mwabona kandambi edu ndiza mzira moja nkuga pere ndi nyomulisi edu che mulangira kumwisha ya But remember, he said, as Jambres. Dino pere amuyeye wakati mbuli Janesi ajambresi. Mwaka kasi ya Musa, kubonya, mwaba ya kujita. Pere bufuwa ibuwabo. Muyoyi bununwa ya kukwambana. Kambo nzi, jindi Musa na katuma kujita jintu jimwe ejo. Jagari kuboneka jipya changu zuzu. Pere, waka unka kumusanga. Oguya, ya kuchomeka buyo. Mbuli mwagari kukonja. Ikuba, kukulesa, waka mwambira ikutola aga. Igasamu aga, akukawari la ansi. Arimi kuti, kayo sanduka kubanzoga. Pao wakajijita, kutondezi obo mboja gari. Yojitiga, iyo umbele ya farao. Waka ima, oguya, mbonya ilesa. Mwaga mutuma, akukawari ansi. Igasago, igawe, kamera. Waka sanduka kubanzoga. Kero wina kusumbauzia, farao wakati. Masalamu si asima bibo. Atawa mkwaya. Obo waka unka wioleta ibagwe, janis, ajambres, igati, tulago nja kujita, sintu ejo, aswebo, ejo, waka wara ansi igasamu, kabela, yagabanzo. Lino nchingi Musa, nchagari noga nzi, kujita, ino jagari jinsi, jagari utondezi ya kuti, jons, ijintu, ijini, jarezi, diabolosi, ujisi, siguri kwa sianisha, wanchi jo, wali kwa sianisha, ule sia ibantu munsira. Lino nchinzi Musa nchaga jita, wamba, ndiye laguti, ndarubisya, chibotu, ndapiruga, wagai manji, kambo, wagajita ikutumwa wagwe, mbulimbo wagabete, hao, chintu jitanzi, nyomulisi inzoga ya Musa, jagalia imwimbi, mabona, sena mkasoa uye ejo, jagaba, igunzoga, imbi, poguli, paga unka, Musa wagabwisa igasamu, kusumana na imunka anjio, wagabereka malele anjio, yonzoga, yagali mugati, mwagasamu, aga igambi, mwabona, ejo nchibo tulogo, embona, mnene. Lino, siguro na Kristo, mwora momomoni, ujabuje, yanda uti mwone sijeji, lino, jindi, mwangwa, lino, ubenzo ibangu, banaga toliga, na mkarebio, zi anini. Halimwe lino, yompao tulabona au, maprotestant, au toonsi mpoto wede, mwabona. Amoni, mbungano tanzi, jindi mbungano ya katoliga, ya amba kuti, bagari batanzi, mbungano tanzi, balurwe mencho beni. Mbubaga bete, baga taligila kupende koste, kogo mbungano ya katoliga, kwega taligila. Lino, sega shoma, jejo, romwe. Usigira nega bala magani agani. Elio naga jana kuti. Jagari ruleme. Baga tariga kupende koste. Bele baga tariga kulea. Elio nyobo mwabona. Awo pababede. Elio utina pende kosto yalea. Jagufambana. Kulea. Hojisi elino. Baga unki. Mwamiaga. Ile siuru siabiro. Mwamiaga ile. nganda uzidalino bayo sagana ibuleya winda imbugana ya gatolika mboibede mbombubo eramu bona inzira oyo sikutanta imbeze ituba ino bagamba ibuyo ntalisyo yajo ashonto silatume eji namatizyo inamu bwane sikutanta imbeze ituba jindi nagaswa walo verega musibera yotatwe idiabolo simbuli wega mutondezia kusigumwe ule mubotatu mubonya mbulireza perengu diabolo sunguonya jindi jonsi musibera yotatwe ammone sibera siyagwe mujibera jitanzi waganjira imu ya usara wagawa ilio bantu bagaji si zintu zionse zierene ilio mu ya walesa wabali alimbabo ilio apostolo bagenda ibuswa gunganda kuya gunganda baba ya bugambona mugamu anto mwe abantu ilio wagali zitondezio asikambio zipati tiaga jitwa ilio mpao jindu jitanzi nyomorisi satani wakataliga ibu jitia utonga uga kubohora pao kuinde iga indi ababa sige abajete ibajisi ibaga tambula mu ya usara baga unka masena andene upabumboni daba pabumboni uli basimale lababu ilo kuindega indi mpao wakataliga ibusiga oo mbori basirutwe bampi abantu bandene ibasimpo bakataliga iwona basisamba amarele asitondezio ezio bantu aba zobaga jita abo baga sumina buna Kristo ilo mpao nyomo bona jindi naga bukata buna Kristo akusere mugala ogia ubusena mkobagali uswanganina muhoro linini yaga indi yasene ngo isia akugamba manza abo akongorora akwamba ura mumyambo akuchana murombe ba haka kunja ikuweza ejo kuli siku sandana wagwe na kufumba mbojibete umulimo wagwe na ataka jishoma mbulibobo nenchobeni abobo wede ujisama abobo wakatariga ibo antomwe wakutariga kuyeya lino tiyo pangaji tujimwe jinde ne anini hilo jeso ponyabuyo kubukalo kwa mbongano ntanzi kwa gambila mujipati tu ya jokono siyo awa ndijisije mwe chegurwana kambo gaye imijito yaba Nikolai Nikolai gusunda basi mungano umachu amwe bayanda upanga ujibaga jamutu onse uba omwe bayanda ikupanga murombana umwe usalala kakari yanda kupanga mucho umwe kwa kakari bianda ujiko sianya mubu hedeni uzwa ogo kubaka swita elio kumaregero bagaji jita ino amala ngerele rutanzi Nikolai Nikolai yaga itwa mu Bible ikuti sikurwa na Kristo kambo yaga likurwa na injisyo ntanzi ya Kristo aba apostolo tandia likuita zina ya muntu oyu walo muntu mulemu ndagali kumuswanganu wagwe okuno nyaga michonto ya inda ili wakalizu kuti ndagaligo kambo ndagasuka na janzari yagwe ili wakati nyebo mulisi tujisi kilibo busunu ejo choba itakuti iba Pentecoste ejo wakati ba ya mina apugu ya nchito ejo wakati nyumabona nchito wakani mwonimo ibiyo wa matanchiro kumbungano sainga mwezezia imuntu oyo wakai ya ibaibele utala sijamba walimi wakai ya baibele munza yayo oyo mwurombana mwaga jita alimi hao inga wamba igambo igari wabu ya gari mwisha taji taji mwige agwalo mburi imu ya usalala ee na yele deguba kuliko onse kambo kufungwa mtu ojisi ikungusha welete inga wasiwa ikuti inchito ya ba apostolo jizi ya gari inchito ya ba apostolo ya gari inchito ya mu ya usalala muba apostolo saata mzi nzira mtu wakajiko zianisha mumakalo ambungano balubanyama kede aria labala njirira elio pogesi aria Matayo, Mago, Luga, Ajohani, Gaba ingi aria, Gaba ingerela erio. Erio omu ya, yaga yitiga, mbulime jelo, ya gulemba wa Matayo, Mago, Luga, Ajohani. Ejo, chejijo musamu, tuagareta, wayo, igusiara imutabi wo, mutanzi kabera. Ejo, chijaga yitiga, eri kutina musamu, wasola igusiara imutabi umbi, bayo lemba ipugu limbi, ilianchito, kunze, yanguo, inkambo, nyomabona, mubonya ibumi were ikuba mujintu chijonya abawali no sunu chindi palingula mamungano esu atubungwe methodisti baptisti presbyteria luterani mungano ya Kristo moitwa aba pentekosto azintu pali poruchana jeji tamujichani pe ndiyo sumina kutiba pentekosto bajisi ijintu giri monsi maningi ulinchijo giriko kambo bari atala awa mubukalo bwambungano yala utikea daga jisibini kabela daga bugaga daga gasara anchito kabela lesa bagaba swida ibuswa umuromo wakwe ejo lendera nchobeni amakwaro tokonji iwamba amakwaro iwecha wabona alo ngaga simpe yonse tutasoli ku ejo ntopio tutasoli uelania mieyo yako na makwaro kumbagani ya mieyo yako peleye uliela na wako amakwaro bobo hao wenda areza tawwe imagani ikunji waelede ikutenda na ikubika ambari wendela na ajejo wabona kamulake ejo mtu waka jitaji ndi jitanzi ni waka utinale saa wakale mega bobo jindi jitanzi wede gulile mega mbuponya jindi javiri wede gulile mega bobo jindi jonsi na pe waka impia gulile mega jindi jitanzi mwabona mburi mbutuli wafika inga torubizia leza tagonji usala wale saa utanzi ulirondo gede iyo nzira jaga sala iku jitazi tu tagonji igula imbi nzira imbo tu maningi tagonji kusumpula alinchijo kambo jirirondo gete ugutariga igutina tali obo nkoguti tali mpatika mpatila alimutina walo mpatika mpatila nkoguti ulezi zionse iligutina ulezi zionse ngusungu zionse ame welede igwa bobo ugubaleza mwabona abobo tamu kamugonji iwamba lino wabai ya kunji baga ya kunji ngu ugasensa kagonya igabu songo bonse mwabona igusongo bwesu awa mwaba zwita uli satani mwagabukona iguswa kwedeni ogo potwaga sintanya rushomo ubusongo Eva wakajijita lino wabali utegwa sigurwa na Kristo rutanzi jibera jabiri wabali utegwa musinsime mubeji kambo oyo muya agatika bantu wakali fungula nyebo mulayeya sikutandambizi ituba lino taga jisimu shinjindi na agatalika kele mpao waka igapegwa mshini kambo nzi wakali muya wanigolai kukutalika iyo mpao wakali fungula mumuntu alimi mpao wakasamiwa mshini akutambula juno jabwami kabela wakasamiwa mshini Ilo mpao kabelega wajendi ejo jilamfu mburi mboti obona twa inamatisio yana maturwa. Ilo mpao tujana kuti winde jindi ejo jilamfu zaatani wakatangwa ibuchuru. Ilo waka seruga ansi wendela na amakwa akulipa juno jabwami ilu wakwe. Amyeye boyo igalipa juno jabwami ilu wakwe. Mumuntu oyo akuba imunyama ilu waka jisi ngusu ngusu zinda mburi waka jita. Malere onse, sintu zionse, eyo eyo, na iuja, ankondo ziamalo, azintu zionse, eyo eyo, romu, nzoa ya kagonzi ya guleta. Ya, wakataya guinda ujisuburo, jarunya, jabana roma, huyo o, wabo, mwatu gonzi ya igunjira, mumakwaru awa. Amyeye Jesu Kristo, wakataya guagunzi ya jisuburo, jaromu, jisuburo jarufu. Mwombe oyo wejisi moyo wangu wakubamba uka atala awa muswangano uchirira masigati awa sanu wabotu wukwanya zintu vyo tatwe na zione mwabona oguya baga mubambula oguya usena wabugombi usadarisia unika wagari kwa Jerusalem balo iwasaralaga pati baye iroguba bantu munyiga bajuda oguya agabambura jisuburo jarunya maningi eyo romu chiaga gonja iguleta amumubambule inzi imuntu mupati logo wakasola ipona ogia baga mubambula oma tuleza andi kwa she uyo jisumbanya munkamo eyo yabasumagu usigira baga gonja igubona baba yuhi chibotu ino kutari kuba uimpene kutari kuba mubihabi pere usunganya jejo usigira ibalo ibagwesu ibagonje igubona iguti ibale megwa amatata asalala abo azintu njoba lemba mumutende uyu wabantu vama kwebo njabufuba bana Kristo tabere de kuita muntu uli onse kuti tata ibagatari yaga indi nagasola iwa kwasya zintu chonse nzeka kwanja nyomabona lino itepo hoyunka abobo ndamana ninchobeni kandikabi ajintu jimwe ijimbi ya kujita anjio ya lutanzi amyeye Kristo lutanzi mbuli niko Nikolai alimu nchinzi ibukalo wa Nikolai kwa galumba ukwisha inkamu ya bantu abo bagaligongo kukamba imanza abo asiboneka mbuli ya mause mbuli wabagajita apende kosti ulele mega mbuli bantu ibagorwi ndikabata thalika momuuya azinthu tibakayanda timwi ndijazinthu zilipopo ndipakati pakalikoledwe ero chindi pasimphuwo amuswerere mthaji yempi eji inga jankhwika kunyongana kulindinywe pere ntchapweni jindi i valemegwa ndipakathalika kunjira ndipakakonja kucheresya ejo ejolesa chabamba ipophati kukambo ndakuti walo muphati kwini ikulithola ansi ejo chachimupamba ikupa muphati ta kwe chinthu iphati maningi elyo wakalithola ansi maningi awo umwe pakakonja ikulithola ansi ndakuti munthunsi uli onse pa takasola kulithola ansi wakali mwami wakudzulu alimwi wakasikaku umunzi wa ansi ikaphati anyika jeriko elyo wakapa ansi ikaphati yakuti awalo imunthu mufafu maningi mutolopho wakachitha ikulangira ansi ikumulanga kumupona sambombopo sakayo wakaithwa zinabe ikaphati elyo munthunsi umwi yakakonza kuithwa musonzi diabulosi bezebule eyo nchachicho inyika choyakamuyeyera wakapfa rufu lwarunya maningi akachisiimusena kukakulasika muthwe wakwe wakathandwa kukapungwe akamwi pere chindilesa nakamusumphula athala maningi kufikira wakalanga ansi ukupona icholo mwabona injira lesa mupopombe mwabona elyo wakamupha zina phati iloko ndakuti mukwashi wonse wakudzulu uwuzikidwe ingwe alii mukwashi wonse wa nyika wonse mukwashi wa nyika uwuzikidwe jesu yonse mikwashi yakudzulu iwuzikidwe jesu eyo zina lilipopo kuti imazi onse aufukama amulaka wonse uyowamba uli ngwe ikwa mwami nankha okuno na mugehena gehena yofukama kuli ndiyo zinthu zyonse izimbi yofukama kuli ndiyo mwabona pere uthanzi wakali pupombe awo yakapa phati mwabona alekweresa asumphulwe uyo ulipo mnyamwini lesa uyo musumphula mwabona lino thwabona oyu muuya wanikwa ikuti wakali ikuyanda ikusongo kusongwara maninji jaka jitha uyi kuzya mbuli mbuchakeerede mu edeni ikapusya kukuwana ijwi lyaleza kuyinda kumusongo nkhape lambungano yakachengwa kuli mbopo ino chakali chinzi ino athu ambe amukwese eimbungano awa akukwesa inkhamu ya bantu mulindiswe ikuti na mwaka pite imuuya wini eyo athukweze iwamba ino wina ikukuwana meya wa dolopo lyesu kandi yeyi ikuti ndilimuzi pa botof sa mujiri meya va thandizi mwabona thandi va potof mwe nzuma wangu mupothu mwabona pere kwamba meya wa dolopo aliyonse mphi yapasilikani apo onse vasiruthwe paphati alimi pa pabora ukuno ponse icinthu chithanzi nyomulisi ikuti na vajana cinthu cenene mukuya iwapo akuthalika ikuambawula kubodi abanthu ponse awa akwamba lino mulize icinthu na ejijerede kupa jandene ikuti na athu wakazuka muuya akujana munthu wakazuzikwa muuya wini kunze yachikambaukiro cinthu chithanzi nyomulisi inga mwalanganya mbapo ndiza ikuthali nziyalani eyi ndiza nziyalani ithopera eyo ndiye nzira mbuchakathalika mukati mwabona pamodzi pakati kwamba ikuti amulangisi awo ikuika kapotho inga mwaswirira ikwamba munthu ikunjira omuno kukonza ikwamba ikuti eni mukano nini kaphati athu yake imbukano mphati ndiyo muyakira yomwe athala awo iyo thula ikwamali m'manji iloko jisera ya madola ali miliyoni iyozuzya omuya ndiyobikha inthu ali sikaphephere jindi vachithapo mphawo pachisi ikalepa pakukwenga zindi zilifuka ikuzwa mukhumi nyomulisi umwi muxopo wayo cinthu chithanzi nyomulisi mphawo ikuti na wachitha kulenzya zinthu kukwerera ingwe tokonji ikwamba chinthu mphambo mukweso jondu usule okuya ngulanga imali ambungano eyo mwabona ilyo mphawo mwathola eriki munini kuswa kuseminari imwi uyo uzi imakani imanji aleza muli muna utendo mbwachitha kuchatikizya ni usiku wa muna egepita ilyo uyobora ambali awo nkhapela uyo langanya mulongwana uyo phambo ulamulira mothokala imupya yindi chonse ulamulekela ikwenzya konse akumulira ijeji ejo alimwi ajembi lino mbombo wachopeni mbuchakathalika ikuyenda mbapo ambone ibusongo akusongwara bakati lino amulangisi awa tajihwike vyo gabutuna lino banakazi besu ndwanda nonse ndiwachiphanga inzira mbobapamba masusu abo ere baibele ilamba kuti timamba kwanda amwezebyo chinthu chomwe kunze yamyanda yabamwi mwabona chibamba kwanda lesa wakati chibamba irwanda akopo ilindene pere nyo mwabona ikutina vatali kajejo alimi bodi yabashomisi abamataikona zinthu zonse chinthu chithanzi nyomulizi mwembere yonjera nakuzwa wamana mwabona balo mbantu vakachisala kuba ya lino amubone oyo muuya wakathali akuyenda nkhapera imbugano eyo yalo yalo yakaba yabalemekwa maninji mulinjiyo zinthu ziphati maninji alimi mali m'manjiloko akathalira ikusikira ni wakayinda ikayindi vakachisirira akuchengwa kulinchicho wophyungi wa diabolosi alimi eyo nche chinthu iyeni eyo eva nchakachitha mumunda wa edeni lino mwachimva eyo mbambopo amalange mwanakasi wakunyama nakuinga wa adamu ikathanakoola kuli ngwe muli imuka inthu wakachengwa kumanchenje a satani ikulwana ijwi lyaleza kuyinda uli buziyabuziya chindi adamu kathana phona a eva muli imuka inthu satani wakamuyindira awo mbombopo mwakambwa isamu lyanakuinga ndakambauka oyo wambaula ndiyo mwabona ya lino ambone awo eva wakachengwa kukubuziyabuziya lino walo satani wakasoleka kuli buziyabuziya wakati pere mwami wakati o nyomulisi pere nchove ni mwami takachiti mwabona yebo uyanda ikuba imusongo yebo uyanda ikuziwa chinthu chimwi ba toli chinthu pere ni mwana uthamba uli mwabona yebo ere ndakuziwa chinthu chimwi kutina oyo tali satani oma kutina ezo tazili zimwi ya usiasuno mwabona o balo nchika mabuyo yapabumbulusi pasalala kuthapaswiriri iye mwabona kuthaunki mwabona lino kunyama nakuinga muthanzi wamuko abanthu mulumi wawe kathanapoola kuli nguwe wakawa ikuzwa uloziyalo kukuswirira pobechi kwa satani leza nakamana kumukwapira kunze lyajwi lyakwe ikuti nakakhala kunze lyajwi nathaka waphe lino oyo ngwakunyama ambone mwanakazi wakunyama elyo ino wakali luthu konze luthu kwakwini kuzwa kunze lyajwi lyaleza ndine wamuyeyi wakalixoma mapesenti ali makumi alifuka alusere elewerede buyo kulekela chinthu yomwe winka mwabona wakaxoma kunji iloko kwandiryo o masimpe wakamba eji khapera satani wakasumina ikuti eyo yakali luleme ikuti wakakonzya ibuyo kukobikha kukhona kukonse kwakayanda mwabona chinthu buyo zoyerede ikuchita nkupha imuxonga ikunyona ikunini munzira eyi elyo kuyoyimpsa imbakani mwabona kwamana lino wakalixoma maninji phere nekuba wakachimpsa lino alimi yakathopela nkhambo wakasiya ijwi kukaphaphu komwe kanini kukubuziyabuziya ee kwamba lino ino kuchatizi abanakasi na nkhambo zikuyanda kwambawula chinthu chimwi muli checho ere kufungwa ichinthu chazecho zinini ino ndiwanda anonzi na chithondecho chithanzi yalo chinthu chimwi kuli nchicho yepo we yalo cherete kululamikwa pa iyeyela buyo inda mumakhalo ambongano ali chilopa ikuthandila pere ora vyasika chiyendeleza nachikanana elyo tachikanani ibuyo pere kulachithondesa akuchisimpikisa akuchisipya mbombopo ikuti na thayiti kwakuti thalileza kwamana leza kulayima kunze lyajwi lyakwe amone lino mwanakasi iwakunyama wakachithya ilufu lwakunyama khambo wakaswirira kuwuziyawuziya iwulipamba ikuti abe musongo mwini iwulipamba ikuti abe musongo mwini muchipaka yakukhala kunje lyajwi lakuchitha echoleza chakamwambira kuchitha wakayanda ikusongo akwa musongo elyo wakaswirira ikubuziyabuzi khapera nkhapera wakaswekerwa mukowa wa panthu wonse wabona lino chindi eji mwanakasi wakunyama nakuinga wa khristu wakathalikira apuzu wa pentekoste ambungano inthanzi ya apostolo wakasekelwa chinthu chichonya kukhanso yakunisiya li ulizi kuti eyo chili luleme Elio, ukanso ya kunesia, jendi daga sintane inguzu. Ziyagwe, ya guziara, ya gumuya, uwewe saa mamangani mapati, Konstantin, asintu, njaga, bapa, ogwe. Elio, waga sambara inguzu ziyagwe, ya guziara, ya gumuya, ujigama, ya tuyanza, tuwabusumini, tuwaba Roma. Rino ejo nchiomu, ligatoriga, pere protestants, ya gajita, jintunchijonya, na wimini na, mbaibere awa, mburi, mwana musimbi, wasibwamu, wamufure, eyo jirirureme nchomeni, umui au umui wabo, wina ntamizio. Pere guzo au, wagari, imusyari zimu nini lionzi, ambari nchonzio oyo, unka, yupanga na winga, ambone, wakaswege languzu, yagwe, yaguziarwa. Mwabona, murumi wawe gatana siga, ulingwe, mwabona, nagutanaba mujadu, wakaswege lagubotu wawe. Eyo lino, mwale yawe, wakati, ndakara mburi na malero, tawejintu, chebulide, mwukalo obo, wala uligea, ndiri hubite, akuindira, murubono, asimwe zimbi, eyo o, inyiga yonsi, ilangira, ulindime, ndiri mbungano impati, isalala, akumibumbi, tulibobu, mwukalo bonse. Ilu wakati yeboto ziguti urijinswe mofu usampuide mupenzi mujeti kabela tojizi ejo chejimu nungutinamu ya usara wagamba ijimu yuti jioba munzira eyo mumasuba akuma malino jiri munzira eyo takugwe inzira ya kujengu eyo njenzira mbojibede linamu langirire lino jendi naga sambara nguzu ziagwe ya uziarwa nguzu ziagwe zibotu ziachwi jindi jagajita jindi eva naga jijita waga swegiro bulenge bulenge bonsi waga witagu nsiri yagwe linamu wone halimu jendi imbugano niaga jita igusumina iganza gabusumini mujibaga jamu ya achwi jaga singanya jianza jonsi Yenza jonsi, jaga mungwe ejo, jaga ligo jonsi, na jioba jonsi, jaga singa nisiku anchijo, kuwa tambo wina inzira imi. Jindi imwabika inkamu, yabantu antomwe, mungungu isya, jitojiri jonsi, umbe ujisi imutwe, munzira eyo, umbe ujisi imutwe, munzira eyo, umbe ujisi imutwe, munzira eyo, elio, babika zintu antomwe, aguji zunganya, alimi jindi, jaribonya, chajijo, chomwaga mujanina. Eyo chaji yon choveni, ibaga jita kukansu ya unisini. Eyo chaji yon chibaga jita, iba methodisti, presbyteria, mbungani ya kristo, abamu ibabo. Ilo wina mtu, tawwe magani ejo lisa, tamu ibunida, wede ujiisha, iwunzira, yasi ya ilo ziabo. Usumini ibabo, wabugombi, usumini wabugombi, wabamba, na pe, bayo kutanda, ino, kutanda ambili, nagarigo oguya, igubona, alimi, njirejihi. Elu nchaji yonchopeni njaga jitika Bobo nyutujonsi Jaga singa nisigwa Taji gambi angero na agati Amuswe mulingwe Nobantu bangu Utegwa mutabe Basi yabiro Iba zipenzio izyagwe Tambo walo Ulainka Wagatugwa alimwe Werede iupenga Irutugo Wabugari waleza Alingwe Kambo Wagasambara ibubotu Anguzu izyagwe Mwabona Pere Oma Pere amgeye Mungubo na jimu ejo jonsi, ene nekuba alisa waka shomesia. Mulichoeri 2.25, utinamu ya nda ujiremu. Ikumasu wako mamanino, tindi nagati, ejo tingo, chode kasia, ya musogonya, wakajiria. Ejo ya musogonya, chaga sia, nisabandwa, ya kajiria. Ejo nisabandwa, chaga kajiria. Kuyabu ya ansi, ya uga, aga uga, aga siga, aguri ya mungano, usigira, kumaregero, tia kajiri, ejentu pere, jifumpu. Amulangire ejo baroma, chobaka sia, Barutharani, bagaria, ejo barutharani, chobagasia, bamethodisti bagaria, harimi ejo bamethodisti, chobagasia, bapendekoste, bagaria, mwabona, igusigira yasiga ansi, ujifumpu. Irosena amulisi ijentu, amuweze, ezo zikunyungwa, omya, sabandwa, ijamusogonya, asimizimbi, ero inga, mazichobeza, inda, mu, bogo, aguziba, jalo, chukunyungwa, chujonya, muzibe raziande, jatira gambo igago, abobo, nzezo, sinamatizio, unyungwa, nziyonya, muyojibona, chindi, kwa ujitondezi, abobo, njomu ambira dino, chukunyungwa, chujonya, chindi jonsi, ezo zikunyungwa, zione, zione, au, Eyo nzezo mbozibete. Tialo nchintu chijonya. Waromu ya ngonyo. Eyo jimwi choja kasia jimbi chagaria. Alimi eji jimwi choja kasia jimbi chagaria. Mbulibobu kusigira. Ziaga ileta ujifumpu. Ejo ilo wakati. Njobo zizi ambamba mwami. Yaga yonse jamusogonya chagaria. ino nchinzi mbobote mbayo jejeta utina wajetarisya tukurwa na Kristo linda kurwa na weyo wa Kristo yaga sumina kayanda kabu sumini mwajibaga yachwi ilu winda mumyaga basuwa mbororo wajitumpugira muri Bible muri gamba pere kubusuwa wa mamanino kugulira iwayo bunusyo 10:1-7 wakati imasisi aleza ayomani zikwa umasuwa kumamanino kugulizia wangero wajiroba Malaki 4 wakati inga uyotuma Elia kakutanaba bora ibusuba ibobi anyiga jindi agu yumpa mbulija ingero.
And he would restore and bring back the children to the faith of
the Elio yobo zezia ikujosya ibana urushomo wa matata urushomo rutanzi waba apostolo wa Pentecoste wakashome zekwa ubo zekwa. Rino eyo jina ntangara abuyo mbole irukwaro borugwanja ikujamba rino jaga chomeze kwa eri kutina tuli kumasuba akumamanini jindu jemwe jere dewujetika mabona halimwe jere mogojetika halimwe tuli mogojibona amone ibutatu kwa satani mutunguonya gabora iguli fungura abuyo iguswa kuli omwe kuya kuli ombi eyo njenzira tuga njotwa kajita dialo Zihu nyungwa, yomwe kule jembi, mbobonya, ni olai, zikuruwa na Kristo, wakumuya, popu, musisimi mbeji, munyama, diabulo suwini, walifungula. Dagonji, ujijita, lino, amubike ejo, mumisezo ya nolino, hindi, mwatovera eji, miobona aba, basi kutanta, gababora, jikaminina, ulijeji, wana, imubikira, ifani vishu awa, iutina, ndajibikide, a blackboard, ni mwagonzia, uwejo mwisha igabotu, mwabona. Ndara ngirira lutanze rino mulaye ya eji ito yitanze mwabete walo muya wasigurwa na Kristo Yohane wambabo nobana banini muya wasigurwa na Kristo ulabere igale mubana batangwi mwabona ejo jintu yagatalika eyo mpao kakabanga kambyo mbukalo mamungano ibutobera eyo mbukalo mamungano utobera yagaringisyo eyo mbukalo mamungano utobera yagasami kwa mushini dinosa eyo tajira ntangalala ibuyo mburi kubala gonsi poko njia ibujibala mwabona mwabona ngoyo wasiga inoruta nzi wali utegwa nzi muya wasugurwa na Kristo mkambo wakati kubwa na jwi chejijo yagatariga ejo nchejijo jintu yonsi chaga jita wakati kufutata uchwi yaleza yutale kuti Eva na galibioma Kaini ibuzu wa mwe mwabona chejijo chaga jita jintu jita nzi chaga jita nchitu yonsi jagali jaguti wakafutatiraji wakafutatiraji elio jintu jitanzi jagatarisia iwamu mumungano yale za mumu na buinga wa Kristo wakafutatira etwi akusumina iganza ikabusumini ikabana Roma mjibaga yatwi ilaleza chinzi jagajitiga ugabunga agamwi jagajita jintu chijonya lino pere washo meja kuti umasuba akumamarino uyobamba nzira ya kuhosezi arubo ichi ili ya mwami yo wita anjiga mburi mwaga jita matarigyo harimi o harimi yo bosezi enze ya gatariga igurwa naki ilo chizi oi mwrombwa na chaede ibu jita chindi abora igana negitwe amuya waleza walo uchosia ibu yorushomo wabana ibu chogera kumatata heo nje nzira mwabosezi elio mwrajana elechi nilionya Mwusena bomwe ikuti ili wano yoji tajintu nchijonya Jesu wakati utina mtu uli onse waba wangu ili oyo ushoma mulindime mirimo njejita uyoji tawalo ilo jindi ni waka mwusia uji tazi ntuzi mwi wakati ndijitavyo ejo tata tandi tondesia sejiti ijintu usira ndajibona ikusanguni ejo nchebona tata gajita ejo chejita ambevo itata ulaberega alimpao ndaberega lionse mwabona Sena mwajibona, ba, jirimboli ikubala mutende. Mwabona, lino, lutanzi mpao, waba sikuruwa na Kristo. Lino, tagongi kwa sikuruwa na Kristo buyo, umuya, pao, wagaba sikuruwa na Kristo. Alimui oyo, muya, wagabweza imutu, wagaisia isutunzonya ejo. Muya, oyo, wasikuruwa na Kristo, wagari kujita. Ilio mpao, wagaba msisimi mbeji, umuya, wakuruwa na Kristo. Lino, ujatuzia mtu, mugabunga, ulierega omini. tandisi toye ya kuchatikisi anchijo ya ino kumalagero waba munyama nwamalangirire nkabela tulangira mulijayejo igwa indaga indi mwabona ya ino mbole utatu wa satani obo mwikidwe obo satani jindi jonsi satani muya wasigurwa na Kristo muya wasigurwa na Kristo walifungula musinsime mubechi hao waba munyama mwabona jindi ikutali daimona iliudegali muli sigurwa na Kristo pere jindi satani iluwawe akutangwa kuyo seruga akwendelezi ibu sana hao daimona poli agavete jabulosi hao jabulosi walifungula Momontu, ilirolola ibu yorini, obo Judas gali otumbwa agavete, elu nchizi nchaga yuta, wabali umwi, wabalombwa na ibagali igubwa na Kristo, ba, wabali muyobosi, wamali, wageenda, uwe, jamasimpe, wageenda choveni anto umwe ambabo, waga unka umasena, aguyotanda madaimona, aguyita, mbubonya, bobagajita, elu Kristo wabali lesa, wabali fungula, lesa, wuli fungula mumubili, Emmanueli, Eyo Judasi wakali mwana warunyonyogo Alimi Yesu wakali mwana waresa Lesa wakali fungula Diablos wakali fungula Ibatuwa wii babona ibuyo zipingano zyo tatwe Jindi ejo Wakali ibone ibabo Wakali bo tatwe akorokota Abo mbotu wakabona Oyo wakali Yesu agati Mupi gurumesi Wagwe amupi kururu ya ruagwe Iri wamulangirire umwe mupi Wagambira umwe umbi Na wagambira Yesu Ibuti lino Ulezi kuti walo ndijwi, ele ikuti na ulejwi. Saa, togoli fungura wago. Saa, togoji taji tujimui ujati janchijo. Ejo, chelu chichionya sunu. Sena, timwaka mwakuti, madaimona aya. Iga indi, agasiga agwamba. Kuti na ushoma, uponesi wakabuleza. Ngaya meso, amutu umui. Saa, togo, jula meso abo. Ndumendo fare. Koyungu, tiabulo singuonya waga indi. Mwabona, woseru gaji ingano, kula kushoma. Utina ulimwana waleza. Sandra mwabwe aya. Abeji nkwa. Diablo singuonya. Wageenda vyo kuswa mwabona. Epe. Eunjenzi la Yesu ndiaga jita. Daga sanga valisi ya umui wabo. Igavikaga nembo ujangari yawe. Atala ya meso awe. Mayandisi. Mbulibo wabo. Ilio wagabweza igasamu agumuma atala ya mutwe. Yati. Kwambi. Utina ulimusinsimi ilino. Kwambi. Iwaguma. Magasintana igasamu. Umwe gulombi. Nino tuambile waguma. Ilo tuwa kushoma iguti uli msisimi. Daga chula mulomo wagwe. Waga karabu yo alia. Mwabona? Dasanga balisi. Walo ujitabu yo. Mulitata mwamba. Nyo mwabona. Mwabona? Abasu manane. Gindi jago jasiga. Mutapengi. Iye mwanane. Nino waga kumaju kwa jagwe. Tagwe. Nibaga mkwangusu. Pili mwana gazimu wawa. Mujete. Waga jisi igubula. Waga kumabu yo jigubela jagwe. Waga nyona agwamba. Nguni wadikuma. Ino chinzi. Iwo kumwa iwa andene. Jiabu yo inzila. Mbamu kuma. Nyo mwabona. Mwabona. Ejo. Choshoma. Lino nyo mwabona. Lino mbali satani mbayo. Walifungula mwini. Iguswa. Ulisigurwa na Kristo. Kumusisimi mubeji lino. Elio mumasuwa. Aba majuta. Usigurwa na Kristo. Agati gambu nga nontans. Mumakaru amusinze. Waba musisimi mubeji. Unyiga. Amubone walo gajisi inkome yawe ya mirano lino ejo ya mubukaro kwa mungano lino tere mubukaro kwa mungano ya kumana unka kumunzi waba munyama waba diabolosi walifungula timuaba usubira wini oma sata mugunzi iwana ejo chewamba walifungula mubantu bagwe hao ulejis ibantu iwawe bangi tuyekunguzu ziagwe imusisimu wabubeti wakabasinsima moonya kwenichijo Iwa parwe nurupati, iwa shoma abubeti, awunyono onwa, kurimbobo, kaba, gaga itwi, ajiwa jabugombi. Leza ulabelega, iwa senagwa we, mubo tatu, ulura migwa, sara zigwa, awulifungula mweni, mubantuwa we, arubizio rumu ya usarana. Jintu jijona, jabulosi, ulibio, mujimhule, ugo zia Kristo.
Oh,
satani walifungula imweni, mu. Lino amla ngirire, satani, yini Yesu alifungula imweni, mubantu bagwe, mubonya bumi, mwagali muri Kristo, kuri mumuntu. Inonga yajitanzi iguti, wagusya ibumi iguswa, umasansa, ama Greg, ahubibka, mumusansa, wajipusi, ngati wasyara ilimi, mapusi, inga wasyara, ama Greg, inonguti wagusya ibumi iguswa, usamu, ya pit, ahubibka, Musamu ya mapiez. Saa inga wasiara mapiez. Pepe ulasiara mapich. Ibumi ulamba mwalibede. Mwabona? Jindu wamba. Iguti mwa ibantu bamba. Uteti bajisi mu ya usalala. kavera bagaga ichu eli ulije tuje mweje robede muya usalala wagale mbachu eli yesu wagamba bobo yuti namu tu ujisimuya wangu mulingwe uyoji tamilimo yangu mulenda kubala ejo mwenda ikulemba ejo walo musalali johane 14:12 iha chibotu oyonsoma mulindibe mirimo eyo njejita uyojita walo agwalo mingi iwinda eyo uyojita kambo na inka kulitata mabona bao ula musalaja akumusanja ikutegwa akwanje kuima umbele jaleza iyo dosi ya inki iwida awo akumu landusia mukero mabona ino amla njirele sata ni jendi alifungula imwini mubarelu wabagwe barajita mulimo mbagajita sata mboni ino wakajita nzi ijabo la kuonja kumanda gazi oyo utawe igambo umujenga harimi nchejijo amwe mataimona aya chajita imwembe limo nini ulataliga kubusena umwe igunjila agwamba oo igutina watu sanga na buyo ijabo la sunguwenya uberega lino obo mbeni ero jindi satani alifungula mumugano yagwe iwa jabulosi hao nembabo basi nyauna akuchaya abumibombi kambo satani musikuchaya mose nabutanzi mubeji alimwi mwabona ya chizi satani chajita jindi ajita jindi alifungula agati igabantu nichito yagwe ya usongwara ulisongwede
you search the Bible
amuri ingule Bible alimi muditondezi aulisa paga sora kuberega abantu bapampu amuyanda ule kabera mubone igutina yonsi kabari bapampu abo banji twema daimona ndi parapati pere ndiabwini ndamuzo ndegesya kuti mukwese misukuru ikuswa kuli babera ikusikira kuli Kaini alimi alo mazari ali kumi aone amwa tobezi akubona ikuti nali ibagali urubasu rwabasongo alimi mbali balo babombe kambozi Yesu chatakasala ibantu ibali bobo wakabweza baseli banswi abantu batali kuonja agwalo kusaina masina abo eni iwabika guba bendelesi bambungano yagwe bombobo busongo ta tayirijintu urwana Kristo ibusongo wanyiga urwana Kristo lyonse Yesu taga twambira kwinka uyo yaga maseminari pe taga jijita ikuba sikolo ziyakwiya Bible wakati amukambauke ichwi amukambauke makani mapoto ilo mpawo kuti wakati ezi tondezo ziyo batobela awa bashoma mwabona mwelela ikuba e mumachwi ambi wakati kamuya mukatondeze nguzu ziyaleza kumishobo yonse ino amulangirire inchito ya satani kusandura sandura ichwi ryaleza kukubuzyabuzya kwa busongo oma oh pao ura gwarabale rwabagwe kuinda mukukaka ijwirini lino amuleke ejo sama ndisumisi anini buyo ambi akukweza jeji eji tandiani kuti mwimpye jeji andi mutondeze kujikosyanyo utegwa mukonje kujibona chonse mujikosyanyo amuchwi zindu zyonse tamukonzi tamuerede kuswa ikamunyongene mujisina lojakale jeindi mutu nakasambakwa kubuzike pao kwakasika imwaka wa jubili mumyaka ili imakumi usanwe yonse mwaka wa makumi one afuga elyo mpao mwaka wa jubili ero jindi musiye nakamkwa jeji alimi wakali byanda iwangulua takwe jintu iwonja kumusinkira kwangulua ulakonza kulosa jamba yakwe akwamba kuti wajindi jiramfu ikuchokera kumunzi mwembo wakalira mbombobo pere kuti na tayandi iwunka alimu uli kutiride asimalela iwakwe iwabusike pao ulatowa mtempele elyo wakabwisa kadonkozyo nyomulisi kadonkozyo mbakabede elyo balayasa ikutwi kwakwe akudonkola ikapuro mukutwi kwakwe elyo nchando yakuti takonje kupiruka sambombobo weretwe kuberekera simalela wakwe chindi chonse andikuembakani ikuvhura kwasini izimbi kiburi mbirira kufumba jijitika wakasambala inguzu ya yakuzyarwa iwakwe kumaninina yakuangururwa elyo jindi muntu akaka ibwini bamakani mapoto satani ulamukwala ali ukutwi kwakwe ulamu uzi ya kutegwa atagonzi elimbi igumbwa wini tabera wanyonyoga ulakala ankamu ili angwe iutina tagangwi wini pepe muyozi wabwini kabera wini yomwa angurura mabona wini mula angurura lesa ulakwala wabwe jindi ibasiga lesa ulakwala ibagwe winda usimbigizi pia echwe ilagwe yaga shomese kwa winda mulimbabo mbombo choveni musalari chohane 14-12 elio jintu ujembe muyanda iwulemba mago 16 yesu wakati ezito ndezu siyo batobera awaba shoma lino atuweza kuyo ejo asyonto wakali ikutanani Satani, taga pandura buyo, zena, taga pandura buyo, ba posoro, mbuliba mwi, mbabanga, batu ambira. Amulangirile, amubare intarisyo ya jo, amuyamu, igole, inyiga yonse, amugagamba uge, aya magani mabotu. Mze, ibantu bonse, hana igu kwanya agwalo, wani fedi, yanzirape, ezi tondezi yoba tobera, mwinyiga yonse, ibantu bonse, kumbwa aya magani mabotu, kwa agamba uwa. Ezi tondezi yoba tobera au bashoma igutaribiyo uli bamwi bashonto muri murongo na jindi jimwi ganda ambira kuti lesa wagapa ibuyo ba apostolo ibali 10 ababiri zipego ya kuponya elyo oh abobo ibonje wa bagwesu bagali kede oguno jindi nakabuka igwamba jejo mwabona waroji si igonje igwanchijo mwamini ti mashonto abobo lino ambone Njiga yonse, kubantu bonse, ezi tondezio, ziyoba tobera. Mutakwe jando ya kutashoma wa satani, ino, uyoji vika ali njiyosu namasu, na mulago njia ujijita. Uyosho nkera, iwanda, kabera, yoenda iguswa, agwamba, kandisi, ujatikisi ya jejo. Kamuinke kumunzi, uyoji langalanga ili mpao, amuga sinizie. Agopaira kambo zintu yonse ziri dimu marembe igabotu ulogo uli eri wola nyonya eri wola lisetegene mujindi ajitwa wa myaga katondeze kwa bora konya uli nchijo eri nde wola eri nchejindi eri olino mutamulekeli igusonka jejo umatu anu jando jagwe jakutashoma mabona kambo wakali sikutashoma utaliga wakali Iku sumba usia, ya, oo, mutamulegeri igweza, lukwaro, nagusongo, igwagwe, aguli pindamona, aguli sandula, igweresia ibu songo, igwagwe, mongusu, ya kubusia, busia. Amuli wambio vio agwamba, leza wagamba, hobo, eyo, kugonse, uyoba, gulinchijo, nino oo atu, tuyomga maninja, hobo, nchibotu, twaima, honya awa, agutariga, nino atunke, ujinamatizio, ijabiri. When the slain... Jindi kaberere, waka chaikwa naka chula jeji alimi. Iwabiri, imunyama, ulimbole imombe, iwati gora ubone, ubomasesege, hajina matisho mwabiri. Mwabona, lino, kwa jinjira, yaberere, mulaeya, welede iku chula jina matisho ajemwi. Elyo, munyama, wabiri, utina mwajibona, ujirengwa, mutoka swa, winda, imakaru ambungan, jintu chijonya, iwabiri, imutanzi, wagali mulavu, utovera, wagali mboli mombe, na musune, na jintu jimwe, nyomba bona. Elyo, munyama wakati, ora bona, lino, elyo, jindi kaberele naga chula jina matisio, elyo, mpao, igainka, kuyobona, elyo, jindi naga njira, Chinzi jaga jitiga, atubone ejo, inchaga janalino. Bora, bona, ndaya masesege, ana matigidwe, awa, ayo, agali, o, guamnyaga, ili siuru siobiro, igutandila. Atubone mbabete. Lino, tulajana awa iguti, wagabona nzi, imbizi, isubira, kaya unembo, lino, kukumwisha igwangu, wayei, kukumwisha igwangu, eritcheba pati, njaga jisi imujanza iliagwe. Lino tujise zintu zitandira ulizyo tatwe. Ziagulanga lino utandira maminiti atobela alikumi awosani. Magumi obiro atubarebuyo agubona ejo moja ambao. Hilo mpao waga inka igapango 4. Pao waga inka mbizi imbi. Yagari kusubira. Imwi ntanzi ilatuba. Elyo nguzu yaga pegwa kuringwe oyo waga kede alinjo kukwisya irumuno anyi kuti bere de ikujana umwi a umwi elyo mpao waga pegwa kuringwe cheba pati Lino kulezi minisho awa alimwe chuanda kuzilanga igabotu ilogo Pere ugumbwisha iwangu ikusiba igabotu ogo kwezi lino nyongwabona Yesu wagamba jintu chichonya kumbere muli Matayo 24 wabona wakati lino muyongwa yarumamba umakwamgira arumamba yarumamba umakwamgira ibuyo arumamba arumamba Elio pere igati yonze ezi tazinape mwabona jindi tajinape mwabona wakabuzia Yesu mibuzio yotatwi mwabona Elio waga ingura mumibuzio yotatwi ulibago subanji igapati igaba patila igusola igwika ibago suba adventisti magani ababa ibuzi wabajiroba amwi ambi igaindi owya mawe kulingwe upa imwana oyo unyosya alimi miliango iyo charwa abuzi wabwa sabata Azintu mburi sezi. Ma, tajijatiki zia gwalo. Umubu siope, mwabona. Nukujea, mwabona. Wakali kukwila ejo, chobagabu siya. Pede taga, taga jibika. Konsi, kumasuba amamanino. Wakati, muyongwa, lino. Kuberegela ajintu eji. Chomwe awa, tiosiga ulinchijo unji. Mumasigu machonto. Amalange, wakati, muyongwa umamba. Ama kumbugira arumamba. Simwi isimbi. Pao gonsi ogu. Taguli, mwabona, pao puyo, puyo, jogera alubo, pao, muyo wabwa, akumibombi mboli wabu. Eyo zionse, zionse, tazinaba igabotupe. Pere jindi naga siga, jindi, nagaribyo siganana, ujatikizia, ejo, chobaka mubusia, ujatikizia, mamanino anjiga. Ndereli zintu ezi, nizioba, ndereli nukutakabi ibwe, yomwe atala. Ino, jioba jitonde zionzi, ndereli, nikuyoba, bora, mamanino anjiga, mwabona. Baga mubusia zintu ziotatwe. Pao jindi, naga saru wagu, imamani no anjiga, wakati jindi mwagu wana samu, wa mugoyo, iga uswa dereba, lino nyomunisi ibuti, jindi, yegu muriango, erion chobeni nda muambia ibuti, enzerani, taigamani kusigira, yonse, sigazuri zikwe. Obo muhedeni, utagwe, ibu pandruzi, mwendisha kuyama, aliejo, wabona, wakati, enzerani, utari nzerani njagari kwa mbaura, njerani iyo bona, imusamu wa mugoyo, Iga uswa tele mari yao. Ino ndia na. Ibu yo kumubusia jintu nye mwi. Amulange ibu yo. Uyo jintu nye mwi mponya awa. Umeso. Israel lino. Kwa jini itanzi. Mnyaga ili mnyanda. Yobiro. Ayo sanwi. Nchesi. Indembera yaga indi maningi. Mnyiga. Ida pepera atarari ya Jerusalem. Tuno masigu. Israel. Ili mnyiga ya yo. Yajisi yaliro. Wagari mwezi oguno jindi jimwe wagari bianda uwa missionari wagari mbaguka ibutula magani arushomo uliva majuda ndagati inga wajana umwe jindi ajindi oh bantu bala heya jisu johonse pepe mnene Israel ilasanduga mburi jisi ibutali mburi mtu omwe jisi jiozi alwa mubusu wabomwe eyo ngu Israel yonse Israel yofutuga amuye yebuyo ejo paulu wagamba obo Yonse Israel, iyo futuwa. Lino amu wane. Yonse Israel, obo mbombo wanchoveni. Lino amu wane eji, pere wakati, jindi, wangu wana musamu wabuguyu. Ama samu onse ambi, ikusuga madele maawo. Lino amu langirele, tabunaba jindi, wa miaga ili mianda. Ya magumi obiro, ayosanwe, ya uchi Israel, ya gasora ikusiga, unyiga ya yo, ya jiziariwo. Ture jisi jipewpewu, jinini, ya mamini chukotatwe, ikusiga agatika masi. Nyomunisi, chejo mboji bete, ijisi nyenyezi ya zimbi, ziriji sambomu, ya Davida, bayuruga, azionse zintu ezi. Sawa kasola kubajindi, jaguti, tubungwe, tuwagali arubuguruso, mburi, utuwaga jisi, miaga mishonto ya inda, linu amujirangirangi, ibu yo, tuligu munzi. Ndeli tubungwe, nituwaga sola, gusonsa gunsi ya mulimo, wa mtu umwe, mburi, mboga jita, iga, Billy Graham, Methodisti, Baptisti, Atumwe tumbi. Ndeliri ni wakasola guwa mtu. Amulingule magani aon aga indi. Oyo wakasola guyutuka. Kumbungano yanisi. Winda usina limana. H-A-M. Kale. Mumuzi abuyo. A-B. A-B-R-A-H-A-M. Ino amulangi. Isina lia Abraham. Lijisi tubala. Tulejiroga. A-B-R-A-H-A-M. Pele mwesu esu Billy Graham ujisi G-R-A-H-A-M jisambomwe ikutari jiroba inyiga ogo kwa utawugira mbungano ya kunyama mbungano ya kunyama bagari rota imusodoma ilioji ndi mbungano oyu naga unka umusanza ogo ya akugambawoga akofazi akuyinda kumakani mapotu pere wakali omwe oyo wakakhala Abrahamu alimi Abrahamu wakamwita kuti Elohimu mwami lino jindi Abrahamu nakabona pothathwe kabasika wakati mwami wangu jindi lota nakabona pobyo kabasika wakati vami bangu ndoro lwandanu ilwanu mwabona mulimo wanu watulini talia mwabona Yesu wakati mulimo kakapete kumasuba a lota nyebo mwabona ejo ambone amujibale lino wabali omwe wakasika kumbungano yakumuya nabwinga Abrahamu oyo watali mu Sodoma wokutalika elyo amulangire ejo nchaga jita takakambawo kambule wabakajita wakabayisya pempao wakajita chitondezyo kumbere yabo wakajita chitondezyo cha Mesiya wakapede sule lyakwe kutente kabera wakati Abrahamu lino amuyeye zina lyakwe lini masuba machonto yakutanaba jejo wabali Abrahamu pere wakati Abrahamu uliguli muka intu wako S-A-R-R-A-H mazuma machonto wakutanaba jejo yakali kutegwa S-A-R-R-A Abrahamu wakati ulimutente unzeri yako ili wakati Abrahamu ndiyo ndeyo para yamba mukame ndiyo muswaya kuendela na ujishomezyo chendaga mubambira ndiyo mwabona mboja kapete mwabona imuntu asugo azisanizi yakwe igali ya nyama ya mombe akunywa mukupa uswa ung'ombe akulia jinkwa cha mapoku imunene lesa Elohimu wakaibururwa mumobiri igashomezya kumasuba akumamalini uliobulula mwini mumobiri aruvo amone Abrahamu uli kulimuka intu wako Sara uli mutente kunzeri yako gati ndiyo muswaya iyo mulindu mubwini mukuba amyaka ili mwanda yakukomena ukabanga walisekela mumoyo usule mutente lino kunze yazisitirizyo mutente wakati imepo nde mujembere wakali mmanide ambapo mbuli murumi amuka intu wa myaka nyomulisi khambo wakali myaka ili mwanda yakukomena alimi walo wakali makumi alifuka gati ejo tajikajitiki yeri wakati khambo ziwaseka asule lyakwe galifutete kutente khambo ziwaseka kwamba mbobuti zintu ezi mozikonzya kuba mwabona wakamutondezi yachitondezi lino ulashomeza kuti ezi yololola ujindi chakumamalini arubo ilikwa harumi kwapilo wakaseramukira okya akuyokambauka ichi akubambira ikuswa omwa ikusena wakali kuyompwa asimwezimbi elyo wakajita iyoloti wakasungana ukusena mbungano yakunyama unserero mujebi alimi usakana muntimba nebwabobo ikuphengana anthu omwe mumabambe akabunga pere nabwinga oyo munthu omwe takayinkha kulimbapo wakayinkhapyo akuyitha muchopo wa nabwinga lino tuli mumasuba akumamalino wabona lino amuone wamba okya kuti leza wakayikululwa mumobiri yesu wakamba imweni mwakuti mwamunipha mulandu ngati sata kulembedwe mu baibele yanu milawu yanu ikuti balo basinsimi abo ichi lyalekha kulisikira yesu wakati ichi lisikira ku basinsimi mkhambo wakali simalembe mu zinthu zyonse wakati lino ichi lyaleza yamba kuti ichi lisikira ku basinsimi elyo mwakamayitha ikuti tuleza khambo ichi lyaleza ikabasira ngati awo mwamuti mwamiyondipha imulandu chindi ndamba ikuti ndili mwana waleza ambona wanu then mwakapalulamika khawe mwabona lino mphali mpotuwede tuli kujinja mamalino lino amusulire kapotu loko lino lino tujana kuti kuyoka rumamba amuhwamukira arumamba iyo lino tubona kuti musamu wapobwewo wasonsa derema lyawo alimi masamu ambi asonsa maderema awo Methodist, Baptist, Presbyteria abonse basonsa maderema abo lupukuluso lukhati galuyabuya lino ndichoma kuti lesa kubunganya nabwinga kuola eri ya mamalino ibasale oma I notice. Let us now Atulange Johani nchaga bona pao jazintu ezi jaga bona imbizi isubira alimu isigutanta wayo ulenda inguzi yaga pegwa gulingwe igucha kubelesia icheba pati. Lino ncheji jio bunu sio yangu chenji jio o ingu satani alimu ikutiabrosi alimu muji mwajimbi lino tulizi kuti uti dinamatisio jaga jatigizia mulimbwe gamba masiku ainda elio mwembo jatigizia urumamba duamuli jago nyevo mwabone agati igabantu agati gamasi kere mjana kuti awa kuti oyu mtu ujisi icheba abobo zorirwa kumungano umamba watunzenyu ino inga temwa ya yejo kere amujirangirira buyo anini mameti buyo mashonto. Amubone kujincha kwa mubara wa mbizi ezi sikutanta guonya kujincha kwa mubara wa mbizi elio mbizi munyama alimyo munyama mu Bible unsi yaji minisyo vimini na nguzu ijianza shijonya yaji tanta inguzu ya mubara umbi iguswa kukutuba ikutawe ikampenda kukusubira kwa maroma nji mwabona amumulangirire ilino nzira mbwabora jindi nagatariga walirureme wakalinji isyobuyo nini mugati mugati agati yetegwa vuna Nikolai mwini tebu kachaji ntujiri jonsi ejo nchivunu sio 2-6 yutina muyanda bujibala taga chaji ntujiri jonsi ninji isyobuyo muyabuyo agati gabantu lino taga chaji ntujiri jonsi. Oh, wakanyi naka mpenda manenge katanti daambizi ituba nyomulisi tulago nzi akuba ambungano impati enyiga yonse inga twaita kuti imbunga yabonse munyiga bagajijita ya mwona lino inga twaba tajigwe iga mpenda kumaninya elio tajigwe iga mpenda manenge ninkamuguyo yabantu tiyoba anto mweto onse uruswana no mwabona tajigwe iga mpenda manenge ilatuba imbisi yagali utuba mwabona lino bale megwa agapati abasamide gabotu abayite nyomulisi imuchaba mbole ibayuni mama pepe ago zenye nyomulisi tiyo banga twabika izintu anto mwe alimi ejo ijigama yabajete ba utina bayanda uli kunkula mugwenda chibotu pere sebo 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 tiyo jana imusera mubotu ubora umbungano Yesu ikutina toko njabuyo ikuli somona tobeni awa tiyo choba choba jikama jaba wasanya ya gazie na bamwi bambi nyomobona tiyo choba mba izintu na barombana bagambia mbulimbo wabede elio abobo mpao ikutari jisanga baliro ya barombana bagambia lino pere mulisi nche wamba abobo jira gambia ikumusho mewini lino pere ibumbi mumachwi amwe chuandaye inkamonini gagamu ganini garugwasyo ketuko njia ikuli itatobeni ninji isyobyo itaweka mpenda manenji wawesuba taru jese jinchu chaguruwa na indinye nubantu pepe nchozyo muligabotu pere nyomolisi tulingwa ikuti ujisimulimo yonse sobo inga jabota tuwaswa ikuti na walibunga ibuyo anto omwe mwabona umaregelo ya kaseremuga nchobeni ikusigila ya kajitiga iye mnene guba anto omwe. Perejindi oyu muya imubi warweno o muntu alifungura muya wakulifungura oyu muya wanjicho wakulifungura kukubwesa ibusena kwa Kristo mumuntu werede ugombwa hao usandua ugombwa muri Kristo mumajwi amwe kutala oguya uvatikani ndagari ponya oguya ulembetwe vicarious elide alimi ulembetwe munombolo ziyaji Roma inoamwe ngekuyo mwengo kunsi ya nombolo esyo ziyaji Roma ilo jamba kuti mubusena wa mwana waleza kwa Roma maju amwe ngoso weminina yomulisi ejosi weminina chojamba ikuweza kuyo busena kwa jitu yomwe walo ngoso weminina mubusena wa mwana waleza ilo Bible yagati umulegele oyo ujisi jipego ya busongo abare mierwe ya munyama kamwe mwerwe wa muntu ero mwerwe wawe ngu nyanda ejisambomwe magumi ali sambomwe ajisambomwe Dino amwese by Kari is Bidaide Awenga Mwengo Mwerwe Yajiroma P Uto Sanwe Karimwe E Gugomwe Eryo Amuji Sangani Wanaguti Na Tamujisi Nyanda Eri Sambomwe Amagumi Ari Sambomwe Aji Sambomwe Ibaiberi Gati Unokara Mutempere Yalesa Yagomwa Mbulireza Indi Njisho E Inini Ya Ulifungura Iba Sigui Minina Mugusena Wamana Waleza Mugusena Wamana Waleza Wabana Oyo Oma Oyo Muya Imobi Warenu Utina Muyanda Ujibara Ejo Amubare Mba Tesoroniga Babili 2-3 Kabela Mulagunja Iguwana Pojibete Ili mwini Muyo ya kuti Satani Ngomutwe Wangu zionsi Yatu nzenyu Twajisi ajimwi Mbangai basi obo Muyanda ujiremba na Matayo 4:8 Satani wakasumpula Jesu ata Yamurunu Elio wakamutondezi ya mami onsi Anyiga Oyo wakariko yonsi Na uyoba yonsi Mumbari ya jindi Mamba ulezi ya mtu Wakati Njua pagulinduwe Utina Urandigomba Jesu wakarizi kuti Uyo agona Kejiyo nchobati, ba, nyebo, nojigama, jababu mburusi, ba sarala, bajete, ba, kuraja na njiga, jibabombe, bayogo na njiga. Kejiyo Jesu nchaya gamba, mwabona, mwabona, mwabona Jesu wakarizi kuti uyo agona, wabo wakati, koswa wa satani, ulirembetwe, ujogera konya, uru kwa rooru, nyo mwabona, wagomba mwami, alimu nguwe alike, mwabona, lino, lino, jindi, jindi, kwa lo mburi, mwari daimona liendelezia. Yegali fungura Muli sibu pampu oyu Ukambia mugombi Muli baibere muli ya gamba Iwi oba Mkao Ulaga mantanya imbunganu yawe Ajisi Inguzuzi yawe zini Yabiro Yaga mantana antomwe Mwabona Jindi muya wasigurwa na Kristo Jumagenda Wagali muya Pao wakaba nzi Wakaba Pao Lino Amurangire eji na matizio Jindi muya nuwagenda, wakari sikuwa na Kristo, igarwa na reyo wa Kristo. Ya, ijintu jitobela, taga jita, jindu Kristo, taga ambira, imbungano yawe, igujita, jagari igurwa na ijebi. Oh, tajambi wabo, tajijibambi, ejo, jagari, jamuntu umweombi, ejo, ejo, jagaindi, mumiaga ili nyanda, jagainda, gaindi elu, ejo, ejo, chayijesu, mwabona, ejo, mwabona, uruisha, kurwana. Baoji ba, tino, tibutanta wagenda, taga jisi mchini pere, wagape kwa omwe, yo imbizi ituba, waga jisi ibuta, bautawe miomba. Mwabona, abowa mpao jindi, na agenda. Pao ni wagainda gaindi, wagape kwa mchini, tambo togonji, gusamiga, mchini amutwe, wagumuwe. Pere, jindi oyu, muya, walifungula, omulimo wabiri, wabu vanze, iwagwe, iwagwe, wabu sise, wabu gombe, iwagwe. Mulimo wabiri, wasami kwa mushini, musingi umuweji, ugoberega kwa muya wasikuruwa na Kristo. Lino, tuambo na ogwe ya lino, lino, ubajejo, jindi abweza, ejo, hao walo, uli gale satani, yendelezi inguzu ya tunzenyu, twanyika. Lino, njira mugu sana usigira, agaba pange inguzu, ya mungano, yanyika, yonse, ugeza inguzu, ya bugombi. Elio, saa tamuvisi, bagwesu ibangu, mutimu, jindi, eji, ijisi, jilari wonya, mjipati fechini, eji obunu sio, eji nyama jineni, jagabuga, mburiga berere, elio, ijisi imeja obiro, ingusu, ziabulea, abugombi, pere, wagajita, jintu chijonya, imu nyama nchaga jita, iga indi. Jaron chenzu, Amerika, ngu namba fechini, mwana gazi, jaron chenzu, jilari wonya agwalo, Mujipati 13, yaji yogunusyo, watalisha, anyengo ili 13, mundembera, nyenyezi zili 13, zintu zionse ngu 13, wende ulonse usiremuga, zintu zionse, mwanagasi, wende ulonse usiremuga. Yere umaregelo, kiyoma ninina, ndajamba, kuyoba, mwanagasi, uyoye ndelesia, amuyeye, iguti, eyo yagari inyaga, ili magumi otatwe ya inda, ndajamba. Eyo, eyo, ii. Zintu, ziri juroba, ezyo. Zega amba, kuyoba, yosanwe, siyo. Yega jitika gale, eri wajisi imuntu, ponya, ogia lino, wagu mungizia. Eri omuyo, jihotela iguba, binda, kutu nzenyu, ituanu ogia. Nya, ikunjika pati kwakwamba tokonji ibuya ikusika koyanda ikusika mbone lino ndamujatani ambi kuti na ndelera kuzwitiriza junza masiku amulange ambone indi satani ino onse oyo kulangwisa kuti satani kulenderesya inguzi yonse yathu nzenyu twanyika wakamba bobo Matayo jipadi 4 mulaji chana alimi ikampango ka 8 onse lami azuliwa kulingwe akukhekambo chopakwana lumamba kujaya linamu yeye tena eyo chajiri jenzu akaphekwa icheva eri yakuchayana umwi aumwi ma amubone lino inojinde akachitajeyo akalinapa angusu yakuphaizi pere wakathalikira taimona lyakwiyo kwapopechi alimi ororwiyo wakapa njisyo eyo njisyo yakalifungula iwa musisimi mubeji eyo mphawa wakankha buyo kupusena bwerete takankha ku Israeli lino wakankha ku Roma nasi ya Roma ikanso yakaphangwa nkhapera aka sala bishopo wenderezya eyo mphawa kukuchita yeyo pakakamathanya anthu omwe mbungano ajisi awo wakalosya ibutha bwakwe wakaseruka ambisi yakwe ithupa wakathantha mbisi yakwe isupira mphambo ulakonja ikujaya uli onse kuta zimenani anguwe cheyo chinamatiziyo chanu mulombo anyanguwenya amumulange yayaputhantha kunjira buthamani oko ambopo mwabona mwakamathanya inguso zyakwe yopiro anthu omwe ijintu nchijonya tobari mkusora ibujita ndionya lino jintu nchijonya sunu elyo jintu jenzu ndiza tamujungwisi pele sunu ikuswa kumkamo ya Baptist Roseville wakajungwa a radio tikubandika waka ibuka alimwi mbangaye wakajungwa mbo wabona chibotu chejowe bayenda akubusia imbungano lino uchechi katwele de ikuwa jejo nchobeni kubanga kusangana mbungano ya katolika etwe de kubanga kuba rwandano ambapo ero jintu chijonya ejo jeje tiga mulusfeo okunolesa kakungurura sina matizio kubantu wakwe kukujitondesya utayiti mwabona bobiro kababereka anthu omwena amuyeye chikwangala anzipa chakakhala mujiosiro jomwe mubwato masimpe amuyeye buyo lino tujana kuti lakamathanya nguzu zyakwe pawo chindi apachisi ambungano ipophaizi pawo nchinzi chayojita ulaphanga ibukombi ibwakwe mwini eyo lino ulakonja ikuchita kufumbwa jinthu nchayanda pawo ulichisi nguzu yakujaya kufumbwa munthu utazimirani anguwe chaiji jo nchobeni chakachita awalo eri wakachita ejo mbuwenya buyo alimwi ejo ncha wakachita kubasala libeni ibaleza mumi apo pakapamba echi alimwi pakatazimirana angwe atuyanza twakwe twakuzimira wakapachaya ino mweso leveo anyepo ngamayi okuno ngabukhalo kwa nansiya ambungano intanzi kandizina mwakachipala echi nape kuti nawo muyanda kuchipala amuka ingire mulupambororo lwapolemu wa esmaka iyo mulachijana akuthechi jindi musalali augustine waku hipo nakaba mphaizi kunsi yambungano yaparoma ikachisi chowe ikusikira jindi chimwe muya usala wakaseruka ibora ali ngwe khapera wakaukaka mbanga yepazipopo mulimwi akomo wakakaka muya usalala chaji jo nchobeni chimvule chambungano ya protestant sunu eyo yakaka muya usalala wakabweta kumusanza kuli hipo alimi wakalingwe oyo wakasaina chejo ilyo pepa yakachisi ijiyo kunozo chiswa iwalesa eyo yakalikapothu akupotheresya ilesa akuchaya munthu onse watakashoma anthu omwe ambungano yakatholika yaparoma lino amusirire ndibarura ikuswa kumakani abakajayirwa kusumeni kwapo kusakwe chendi cha yamusalali augustine waku hipo ikusikira 1586 amakani aparoma achatikiza bakajayirwa kusumeni ikwapo mbungano yakatholika yaparoma yakajaya maprotestant bali mamiliyoni ali makumi ali sambomwe arusele sa yakali chepa lyakwe lisupira sakukathandile mbizi isupira ino jakali jinsi inguzi zionya siku tantanguonya chejo jinamatisyo barasumina mamerioni ali magumi ali sambomwe arusere magani abaga chairwa busumi iwabo unze yabonse abo baga chaikwa kuzwa kuli babo oruse ugendi ya makaro amusizi bagali mamilioni baga sanimwa kubarafu akuchaikwa munzira yonse kambo teba koko tamina kayanza ago gabukombi igakatolika nyebo mulisi obo chindi jinjibuti chomujisi chibotu andi bale jintu jimwi amuhunune andi merino andi mutondeje jintu jimwi atu kozianisye jintu eji anini buyo yaswa kubora mumiseso yangu kabela twajibara atu hunune mujyo bunisyo usiga uje party 17 yajyo bunisyo yijisi mamiti ashede ali 10 au samwe chibotu lino amuswirire gabotu gabotu logo lino mbulimbo tubala nyebo nomo jisima bible anu aku hununa nda mukabyo jindi ishonto utegwa mujijani sena wajungwa ejo uli muli ilia smaka mkega jijana wabona iwamburura iwapolemu baji kusya iku kama kumagani abaka chaiwa ibu sumini wapo iba kurom ku Vatican ino ejo jagali mujindi ya kupenze kwa babantu iba musari patri ejo mpao baga ita imusari patri ikuba musari wapo imusari patri wakalibu yo mburi mbuna katolika mburi mbwebede alimi mulisi ikunji obo mbwebede mwabona wa wakasuna ganjisyo ya mungano wakakakwinka ulipop imunene musari patri wakwalo kambonzi nyebo saa mwakasula kurunka ku Northern Ireland ogo kwaka jisi zikolo ziagwe nyomulizi zinari yagwe tere kari patri imbanga ye basi bobo zinari yagwe yagali suska mbombo wakaswekira mujisi wakwe mnini nyebo mulaye ya chindi niba mabona chibotu lino ambone ijipati 17 ajibunuzio lino nyonse amusole yibuyo ujala imoyo wanu amulegere muya usalala umuye sierino hao kwa kasiga kulindeme umuye wabangiro abobaka jisi jisi mitiba ili jiroba lino nyomobona njeyo mitiba ili jiroba nyomulisi ezio ziroba mburi mbotuia yonse ya jitiga ajindi yomwe eni utobela izipenjo utobela makaro ambungano mbonyabuyo kambo yonse jina matikidwe mburi elio pugu yomwe zintu zionse elio zintu zionse jitiga ibuyo mkusunguruga jimwe jinka monya mwe jimbi ajimbi ajimbi njeyo miu ya yobiro yiberega leza adiabolosi mwona awaka jisimi chiba ya mama nino ili jiroba kabela wakamba ula kulindime gati bora okuno ilo njo kutondezia ikulindwe ilubeta tuwasiku hula mupati oyo ukara atala ama ansi manji inamulange awo ikutala okuno ikuti manzi siku hula jinsejo oyu mwana kasi chakwenji kuba mwarumi elio ino mwana kasi wimini mwa anzi mumbungano mubaibere mumbungano kambonzi na winga wa Kristo agamwe bambi nyomobona walo mwana kasi mbungano ino manzi ino ayo imini nanzi amulangiri awa amubari kampango ika 15 ganjio awo ito kati kulindime imanzi ayo mwabona awo siku hula mpakede balo mbantu magamu manji masi amyambo imbungano yakali kulera inyika yonse mwabona wakakede atala amanzi manji angweba mibanyika kajita ibwamu bwamu bwakumuya ikutambula njisyo yakwe njisyo ya Nikolai kabela ibakala anyika ibakorwa awaini wakwe wabwamu muzakwa kwambaula makani ankamu ikoredwe ali njyo ebo abobo wakanditola mumuya munkanda kabela ndakabona mwana kasi elusena mwakaisi ijintu imalimbo enu akatolika alazimina ikuti nimbungano yabo mbanga yebasi obo monya mumalembo abo eni nijisi itusimpe twalushomo lwesu mbolitwa lino mwabona lizulirwa umopaizi ya elu abobo wakanditola mumuya munkanda kabela ndakabona mwana kasi ukede atala yamunyama usamide ijisalala pyu igazwide mazina akusanka igajisi imitwe ili jiroba ameja ali 10 lino jilangirirebuyo ejo jiminisyo eyo mitwe ili jiroba lino mulabona awa ojamba elio imitwe njogabona yakali sirundu zili jiroba awo mwana kasi pakede rom ikede azirundu zili jiroba mwabona lino wina kurubizia kujatikizia njio mwabona mitwe ili jiroba elio mecha ali 10 nyomulezi alo mami ali kumi amwi ambi elio mwelega siwa samide ya pepo mubala usalala pyo la samide mungolide amabwe mayandisi ingale kajisi inkomegi yangolide mchandari ya gwe mwagasude yisesemyo yisesemyo yabu sofi wabwamu wagwe oyo muyo wasigurwa na Kristo wabwamu wabwana weyo oyo ujita mamambi alesa wabwana lino welede iwa na winga mwabona kabela ujita mamambi mwabona mbubonya mbuli eva mbwaga jita mbubonya mbuli mbungano mboi jita ogwe mwabona ili uatala mtuwe wagwe wagalile mbedwe zinalile mbedwe masesege Babuloni imopati eyo uli onse ulizi Babuloni ngurom ibanyina wabasibuamu azisesemyo zyanyiga alimu ya msuilile uwa mpango 6 ili undagabu na mwanagazi gagoledwe abulowa wabasarali abulowa wabaka jaiwa Busumini wa Yesu alimu jindi nega mubona naga gambwa arugambo rupati wagari jintu jebega azipingano jintu zionse alingwe mbobu ti monyiga mwagonja ikuba mulandu wagunwa ibulwa wabasarali yaga munyongani ino uyo mwambira ero angelo wanda ambira kamba kajeji wakamba njo kwambira masesele amwanakazi alimwi imunyama oyo wakamutola lino eji tajiri kunsi lyajimwi yazina matizyo nchintu yimweje mbi mwabona eri wakati imitwe eri joroba alimwi meja ari kumi imunyama oyo ngokabona wakaliko alimwi tago alimwi uyo tanda iguswa mumulindi utagori tajisi intarisho popu erio uyo inka mronyonyo erio abo Ibakara anyiga, ayo kamba, abo, balama sina, ata nebedwe mpugu ya bumi, ya gabelele, babo basare mwabona, bumi, iguswa kumarengero, anyiga. Muti sena zinariago, ya gabikwa, mpugu ya bumi, urubugo lusyo, ndoga chaniga, epe mnene, uso kumarengero anyiga. Jindi, ya gabona mnyama oyo, wagaligo, alimi tago, ya guwabobo mkwali, mwabona, mnyama, umwe, uyofa, umbi, uyotola ibusena kwagwe. Wagaligo, tagaligo, wagaligo, tagaligo, waliwo, tagaligo, elio, yosaga na mulunyonyogo, nzira eyo, mwabona, ya elio ngaya ngaya manu, ayo aji siku songo, mbanga ya bazi kuti, ulizipego, zilifuga, kia umuwe, elio jomweja siyo, musongo, chivoto, imitwe eri musanu aibiri, nge marundu alijiroba, au atala mwanagazi, pakede, oo, oh, inga, wayandiga iwa mofu, musinke matwi, siatambi, ya kumarine, utangushia jejo. Mwabona, watu, balo, mbami barijiroba, wosanwe, ibagawa, alimi umwi, kwali, nero, alimi, umwi walo, ujibora, alimi jindi abora, wede, biosu manabuyo, kaindiga nini, mlaia intu, taga jita, wagawumpa idolopo, wakutamigizi yaba na Kristo, alimi, wagabika banyina, ajisamu yomwe, jambizi, ugu, bazusia, mutu gwagwa, elio, wagawuba usia, ujindi, romu, niagari igupia, Yeah. Elio mnyama oyo wagaligo alimi tago walo warusere Romu ya buhedeni yaganjizia Romu ya bupopu jindi muya wasugurwa na Kristo nwagalifungura ikuba mubiri kabira wagasamigwa emotioni agwamba iba mwami wa Romu mujesi ambongani antomwe o mugesu wabona jizwi denchijo wabona Eriko, wajiroba alimi, laenda, utola jindi jira mfupote, tabajinchi jianza, urunyonyogo, meja alikumi ayo, wogabona balo mbami, abo batana tambula mami, abami, ere, baratambula inguzu, mburi ibami, wola liomwe, amunyama, abumbendele sibanguzu smani nide, nyomwabona, abajisimu zezo mwe, lino amulenge ao, erio, bamba ula, ya komunizimu, mwabona, Aba bari jesi muzeso omwe eyo bayopa inguzo wenderese igwabo umunyama aba bayorwa na gaberere kabera gaberere uyoba sunda amboro mwami bamwa amwami wabami barimi bembabo bari angwe bategwa basaridi abashomega eri wakati kuri ndime imanzi ngobona usibuhura pakede balomba tu maga mumanji masi Amiambo, neja ari kumi ayo, ngogabona, amunyama, aba, bayosula iga sikuhu, nkabela ejo yipangano yachorwa. Nagaja amba uramasigu aina, alimwi, ayo ribambira tongo, iguba, alimwi, uyo, liya mubili wagwe, agumpa umuriro. Tamuzuna kuti baibe yagati, basimalera, vamato, azintu zionse zimbi, yagati, mawe, mawe, oyo, munzi mupati, obo. mbwaga haswana ikuloba iwao muora lyomwe mwabona kamboleza wabika miyo yabo ukusulisya ilu yando iwakwe akusimenana akupha mami abo mwenderesi wa munyama kusikira ichwi yalesa ikasulisikwe mwanakasi oyo wawabona oyo munzi muphati walo uyenderesya mami bonse banyika mundayambira omwe Russia ayenderesi onse pe tatuyenderesi onse pe uli mwami omwe biyo oyo uyenderesya onse muli ogo ikulera iwabuthale iwa Nebukadinesala mukakanjela muthune tonse oyo nguromu romu tajijiti muli jisi ilajijita muli mbungani ajimwe jisi kunsi ya juru ili kuli romu tajikambi pakati ngunikonzya kumurwana ulakonzya kwamba kuti lumuno ejo ilajibamba aomwe munakatholika ulati ku mutharwani kabera nkabera balalika kurwana kwamana ngunikonzya kujita ejo chakonzya kujita akwe munthu mbombopo abombo alagambwa malele ngakonzya kujita lakonzya ikuyimika ilimamba inthu puyo pede kujita nkwamba puyo kuti amuleke kwamana pere muyeya kuti uyojijita nenchopeni amuone ejo yathondesya nchopeni perede ikujana umwi a umwi pede kujana umwi a umwi ibutha ikwakwe thebwe kajisi nyumba usangu na pere icheba pati yakwe yakajita wakajita kuja iwakwe umane akujincha ikuswa kumbizi ithuba kuya kumbizi isuvira yabulosi nguwenya nchopeni acheba lyakwe chinzi jesu chakamba jesu akati abo bakwesa icheba bayolo bakwinda ulindilyo muthajosi ikulwana mwabona jesu ayo masiku yindi nakamba wakati iyo petro wakabwesa icheba lyakwe mwabona ukujithabuyo mbuli mbwakajita wosumana nabuyo lino lino amuyeye walo ujisicheba uyabuya icheba mujanzari yakwe katantidi mbizi isubira kajakwayira winda mungulowa wabonsi oyo utasiminani anguwe lino sena mwajihwisya mbangaye bahwisya obo jinamatiyo ejo mbwajibede lino ibotu lino chinzi jesu chakamba ababwisa icheba bayolo bakwinda ucheba tsamba mbubo chibotu chibotu oisikutanta balerwa bakwe bonse babwami abo bali mukuja mujindi jabukhalo abo bakamwaya bonse kurowa obo abakajayikwa uzumini ibwabo ibasali bayojayikwa kucheba ya jesu kristo jindi akubola abo babwesa icheba bayojayikwa kwinda kucheba bakabwesa cheba yakayanza kabuzumini isikulwa na kristo akugusya bukombi teni lakasimphe bonse mujindi chamakhalo ku mamiliyoni ujindi kristo akubo icheba pambo ndichwi ilyakwe iliswa kumulomo wakwe uyoja sinkhondo onse uliko kumbere yakwe zena mulachishoma ikujaya sinkhondo atusike awo anini buyo ndiyo bunusiyo kulabona lino ikuti na ndamba buyo ejo na ichwi lilajamba ndiyo bunusiyo 19:11 ilu ndakabona kuchulu ulichukite amen akubona mbisi ithuba eyo wakakhede ali njo wakali ikuthegwa woshomeka wabwini alimwi mubululami ulajita kuwetheka akujitha rumamba meso akwe akali mabangabanga amuliro alimwi amuthwe wakwe mishini minji omukeso wabona wakasamika mushini kuyinda kubasale bakwe ndipo wabona alimwi wachizina lilembedwe elyo yathakazizirwe ku munthu pere mwini amuyeye ta tatukonzi tatuzi elyo mwabona mbolipete elyo wakalisamile atubone elyo wakalisamile chikopera jinikidwe mubulowa kapera zina lyakwe lithegwa kutali li pere tegwa ichwi lyaleza khambo walo athwi bali bomwe mwabona linamubone ikutali mazina akwe zina lyakwe lithegwa ichwi lyaleza lizibuyo zina lyomwe ikutali zina limbi ilyompi chakuchulu ezo vyakali ikuchulu ngazi muthopera ambizi zithuba yabasamide masani mamothu athuba akunjoroma obumbururami bwa basalali mwabona lino amulangire chinzi jesu chakamba oyo ubweza cheba chibotu sikuthanda mbizi isubira hawa abora oyo ubweza cheba inga wakacha bali mamiliyoni ali makumi ali isambomwe arusele mujindi yamakhalo aya winda elyo ndisa bainda pere jesu akati oyo ubweza icheba uyoloba kwinda kulindilyo amulangirire iyo kuswa kumulomo wakwe ndi cheba alibosya Iba Hebrayo jipati 4 yakati yeju lyalesa linabosha ibinda cheva yamavemba ubiro agwaro iutenda umumpolyo wajifuwa elyo nchinzi twalijeta ejwe wejeta ngosekutweruka wamyeyo ya moyo bobo uzwakumuno mwagwe ndibosha amavemba ubiro cheva libosha ikuti andiyo akaumye imasi elyo uyobalera amusago wabutale elyo ulalia taula jisineno ya waini akunchagunyema wabugali ibaleza chingozi yawase eyo wagali jisi ajikobera ijagwe alimu ajibero ijagwe zina dilembetwe mwami wa mwami mwami wabami mbole sekuli jengezia wana ichwi lialeza alimu inkambo kebe kasuminana alimu ijintu ejo satani wakabika ingusu zika mantene atunzenyu ejo yaga jisi nguzu yaga muya ezio yaga jisi antomwe kabera wakapanga mbungano ezio ifumpa mwjesi jonsi ili wakabika mamilioni times mamilioni na yaga mana igusotoga iguswa kumbisi yawe ituba ya kumbisi yawe isubira kabera wakabulisa icheba ili yawe agunka pere lesa wakati ayintu nyona ejo tayagali Peringanya, na ngusolago, winda, wisha, wabwechi, echwe, nilionya, yobuga munguzo, iguswa, miromo ya Jesu Kristo, habera uyomuta, alimwe, ndosyonsi, kumbe ilyagwe, amen. Chejo jina matizio jabiri, mramu yandana, oma, obo, ngumbobo mbamba imwami. Agurumwe uliresa gurina is jonsi ziobuno zio isimbi asirengano asintu zionsi ziao mambo bonya buyo mbagani walimi mbanga ibazi ejo tandika janzari yako nyanda onsi awa manza obo mchuru mbombo bo mbobo eji jioba amuyeye jiribobo omwe nsuma Ora kuka sensa, ogo, kazi Deborah wa. Ibuswa kusinga ya Emmanuel. Ogo basi sibi, kwa tumpukira kunsi ya zambangu. Uswego la tuimba, tonsi, tuwa mirandu ya. Ora, choma alingwe, ikutina tonajita, utawezi intenda, ili onsi, uta, utina, ulijintu, jiri jonsi, mubumi kwako, mwensuma. Tuliano, jitu jimwe jirafiku jitiga, tanizika ambo, tanizike hindi, Ndirisi ejo, joji tiga pere, tanisi jendi, ni joji tiga. Eje deguba, kambo, ulimugo jiobunu na jonarinu. Tajiti jintu, jiri jonsi, kita wajiobunu. Amos 3, la jiobunu na rutans. Arimi wakashomezi ya kuti, zintu ezi ziobora, umasu agumamarino, elio ibu karo wambungano. Ejiroba, umamarino ambobo, indi mutumwa, agusiga, hao jioba, jiobunu nwa, elio sinamatizio. Yagana matuwa, ziyo yubununwa, mkabe, zezi, mbozibedi, lino, musina, ya mwami, ojishoma, mwensuma, iye mneni, kuswamu Babylon, liandagwa amba jintuye mwi, kakutanaba ujara, kambo ndijisi, ndia busiga buyo, a 9:30, jalo nchi ndijerede, njionya lino. Bili andime, jindi ntu waga seruga, mondege, mu India, wendo rosuwa mamanin, ogwe, nagari ulanga, ipepa ndoba galeta yagale mbetwe mujikuwa elio yagati mususumo wanjika wede kumana bayuni balimu kuchogela hao yagapatu mpangali kotoose ba wakari jintu jimuji gambia yagajitika India taijisi mabaya alugitwe mboli mbotu jita bagwe zelera mnyara akupanga mabaya abo elio balayaga ibunji wamanda abukubelesha mnyara wibika iuyo atala alimi kulaga sala oge onse o kuligonse ikutandira monsi mu India itaguti muli atala mumarundu ewe winda monse mkaukata azintu bantu ibakede iuyo mutu gwagwa akufuka nzala abumwe Dino abobo alimi malayaga manda abo mungazi ya manda abo wanapanga ii ilubaya atala awa eni urubasu wa manda abo yaga ngazi ya manda abo ngazi ndisa awo kubajisi migalo yabo baraisya kambo kangombe isi abo azintu hao kupanga mabaya abo usunguruga eyo mponya buyo nitu jimwe jaga tariga ujitiga ibayuniba nini nyomulisi maunka nyara eyo kabera balayaga sitente izyabo akukomesya bana babo ero chinthu imwe yakatalika kuchitika apo zuba jindi wapya ng'ombe zyonse zilabola anthu omwe awima kunsiri yajumvula yamalambo ayo wotontwedwa ero wonse bayoni banini ibaphona mumasena ayo ero yakupambana bonse banini kukambwa kamwi kataziziwe nomulisi ejo totwakamba buzu wabo mwe uchatikizia ibayoni banini mwabona kukambwa kataziziwe balawuluka ero akaunka wonse nkabera ne bakaphulukira muzitente izyabo bakaunka munyunda alimwe bakakhala mumasamu alimi kufumbwa kwabakali kukonza ikunka namphonya ansi ing'ombe tijekasika apusena mberere tijekasika apusena yakakhala moonya mumunda akugwambathirana kuli umwi aumwi eyo njenzera mothiya kukuchita bakalize kuti chinthu chimwe yakali yochitika pawo poonya pyo muzifumanyika wakachitika akusunganisya ansi malambo usya mabaya azinthu zyonse zimbi pawo bayuni banini bakathalika kuphiluka te bakaphiluka ndiko masuba otathu ena one pawo bakathalika kuphiluka bakati mizusumoyanyika yerede ikumana lino bayuni bali mukuphiluka khambozi zina tamushomi kuti leza nguonya wakakonzya ikwamba bayuni ang'ombe amberere mumasuba akwa nowa ikunjira mukwatho walo ujelereza nguonya ukonzya wabamba iwuluka kuyokwapirira za eyo zililuleme lino andayambe chinthu chimwe mukesu kuti chinthu chimwe chilafu ikuchitika ero onse aya malambo maphati akaindi apophaizi ayakuwa akuchokera kuonya kulale akusumina khambo payochichita yamasimphe mbuli mboni ingwi awa kuli inkhozya womunyama oyo yamasimphe mbuli mboni ingwi awa alimwe jinsi eji yakachithola kuyenderana kuthwi lya mwami amuswirire jindi walihwa bwenzu opunini ulathanthamuka kumalambo ayo koswa kuyofa omwya kuthachichiti koswa kuli nchicho koswa kuzinthu ejo zyonse tijira kupukwapirisire jakupinda mbuli mbokonzya kulomba lusekulireza uthabwezidyo chimwe bama bakali ba methodist abobo ndiyera kuti njobako bathatha bakali ba baptist njobako kuthachitichejo uthabwezi nthenda imwe ndaniwe makani obo mbochiponya pubaoba apupambe ndichwi lya mwami kutijira kuli jesu khristu jakupinda ntchaweni mbuli mbokonzya akukhala oke akusikira lesa wakususya amuya usala wakwe khamboola liyosika jindi naye kuli andawula khapela talikapi iko apopo kwa masimphe kuchichita atukothame mithweso asyontho apuyo tatu wakujulu nda puyo zindi zimwi mwami ndayima awa alimi ndakankhama ndiyeya elyo woola libyapi liyapuza alimi ndi wina nzira yakulimika yakambwa kuti liyosika elyo ndakayeyasya khambo zipanthu napapoli akuswirira elyo napapoli akulisumina pere mubwini ndilizi kuti kuthiwa wakamba kuti tapakachiti apopo tapakachiti pere kuli pamwi pachisi mazina apo alembedwe mu bhuku lya bumi lyakaperere ero nchindi zinamatizyo yawalwa ikudzulwa alya balabona mazina apo alya alimi muya usalala ulakanana kulimbapo vakasika tokonzi kupathanthamuna thakwe umwi ukonzya thakwe umwi pali mukupowola nekuba khambo muli mukuba sololera muli mboka chitha bayuni apo panini amberere ang'ombe ndiweleza ipuphange pomwi pakunyama banyama apo mwapachisi jakuthi balizi kuti belede kuthanthamuka ili kuti na puphange pomwi wapulenyi kuchinyama kulakonja kupachenjezya ikuti ja inthenda ino nchinzi muya usalala chowelede ikuchitha kumbungano eyo ithamina kuzozigwanguwo leza kutufida luse kutulekerera thonse mwami tumphenda ithweso thathukanze kuima awa achikambaukira eji akuleka apa banthu kuima kumalambo onse amaulo apo kachisa elyo mphawo ikuzwa ipuyo akwamba ejo jili mphwisya ikakuthuloko mwami uyanda ikuchitha chinthu chimwe kuchatikizya nchicho tuyanda kuti ulingule nyoyo yesu kuti na kuli chinthu chilopete mwami kuthuzipya lino akaka athulekere woola elyo kusika ikuthala okwya jindi nochimanire kale kundilingula ndisoleke mwami khawa daima awa uluziyalo lwaleza mukubona ezo zinamathizyo azinamathuwa kuthala okwya akuboora iwambira banthu jindi wakachamba kuti yochitika munzira e wiki jainda iyo lino tata chejwe konya kumbeli Yesu lino mwami isoleke undiringula undiringula mumoyo wangu mwami tatu tuyanda kuti ulange umaumi Yesu ili kuti na kulije ntuje mwi omuya ejo jitaruleme ojikana napo yo kulindiswe mwami tuyanda kujirodamika yonya lino yonya lino ini nokujenika sensaka zvidei mulowa jindi nikujere e imusamu usarazia ikuti ukonje ikusanje izibi akutashoma iwesu tuyanda kutumbukizia ipo ntu iwesu konzi yabobo konse kutashoma iwesu leza kwasia kutashoma iwesu ukukwisha ikuzwa kulindiswe mwami tuyanda kutambala luzi yaro wakukwempa tuyanda kukonzia jindi oyo muzosumo usisidwe wandidima kutala okuya ambungano yatowa kuchulu tuyanda ikulibambira kutambula mwami wajipa tusoleke mwami winda kuchiriako kulekele ikulanga mulindiryo ili kuti na twabona ikuti wakakirwa kuti na kulibabo awo mwami wakapizikwa mumabande mukutaziba ichintu kujatikizya irobizyo rini rwakasimbi akuve kuti ndibe mbuli usomeka mbuli paulo jindi nakainda atali yankhomwe ya ku efeso kapela wakajana pasibwiya baka kwira akuongorora akuba aji ndiyabulemu wakabambira kuti sa mwakatambula ikale muya usalala zvita ni mwakashoma ivakasi na wakali umwi wakati pawo mwakapizikwa kuti iryo vakapizikwa kuinda kuli oyo musisimi usalala wabulemu ere vakapizikwa kukwempwa pawo vakapizikwa iwaviri musina lya Jesu Kristo iryo paulo wakabalayirira kupizikwa iwaviri mwami mumumoni wathu iliako ndalayira munthu aomwe oyo utanabizikwa musina lya mwami Jesu Kristo kupindani na kumenda jakufambana kujendi nokujirijendi jeredi yebo nomutanazo zikwa amuya usalala ndamulayirira musina lya mwami Jesu Kristo iwida ikumazi anu alimi uthakuka kusikira muya usalala wamusalaziya yakumaninina akumususya akuya ndiso iwakwe akubothu kusikira ibunthu kwanu wakuthira kaphati mubusu ibwaleza uteti ikuya ndisa kwanu konse kube wakumuberekera akuyendera ngwe akukuthauka angwe wonse bumi kwanu wuchede wajipha ndakomba ikuti leza iwamupha ikulayirira oku musina lya Jesu Kristo nda muyanda nda muyanda kambo wakasanguna kundiyanda samura muyanda nchoveni ndinu wamuthambike mansa anu muchulu akuwura lufuthuko iwangu aji samu jagalivari ikuti na kuli umwe ukhede oyo limpha ikubula iwakwe sunu masiku limpha kuti yayandika kupizikwa na bayanda rupizyo wa moyo usalala ulezi ikubula kwako kwaipununwa mulendu alimwi uyanda wiparukwa mumuphayiro takwe umwi wesu ukonja upha ulinduwe o inga pakupizya phere jintholozothu tatu konji kukupha muya usalala leza ngujithacheyo alike phere walimpha ikubula ikwako kuti leza kulakanana moyo wako kuti ula uyanda alimwi uyanda kuti ukuyiparuwe mumuphayiro sa inga wayimika ikuthekwa tukonje ukuziba ikuziwa kuti ndiweni leza kulongeze ikubula leza mulongeze ngera kuti pali mwanda makumi posanwe ndiza vaimvi awa ndiza kuli mbulipo kuti na ndakonzya ikuona konse ndandizi ipali muthwanda anze onse ipathambikide manza apo muchulu pamwipambi pere ujisi kubula lino atuphayire lino yebo nomwene apo ipanthu ipaimvi musiriako yeryo pali mvambuli ikamboni ikumbere lya Kristo nda kubula mwami ndakubula nda ndira shoma ndiri umwe wababo bayochana izina iryango suno masiku kunje yajina matizyo eyo ikuthala okuya eyo yakabipfa okuya ifwa umalengero anyika into yemwe yauma moyo wangu kabera ndiri hwa mwami sandime sena ulandita ndiyandanduwe uyibunula ulindime sindari yangu kuthala oku kondiso siya kundina matira muli iwao iwe ndakumuya usalala nyebo numuka namatiwa kale mukati ndiyenda kuti muyibikire amuyengulukire uli mbapo akubitha manza anu ali mbapo ukubaphayirira lino amusimizie yakumaninina tata wakujolo muzina lya mwami jesu lekera muya usalala mulemu enda athala apunga eli mulikuwo liungisya akuyitha moyo onse awa mwami ilyo selusya lubisyo lwa muya usalala athala abantu aba alimi ulimenda alindira ujindi petro nakajili kwamba mati aya muya usalala wakapawitha abo ndipakankhwati kapera bonse bakazuzikwa muya usalala